veiled off from human view. But through suffering, death, and sorrow, he has rent the veil in two. Mighty conqueror, since he rent the veil in two. Holy angels stand before him, men of earth give praise, 'tis due. The well-beloved, since he rent the veil in two. Oh, behold this man of sorrows. Oh, behold him in plain view. The veil in two. There he stands, the mighty conqueror, since he rent the veil in two.
Masithobiseni inhloko zethu.
Lord, on one occasion,
Nkosi, ngelinye ithuba kwakhe kwathiwa ngabafundi bakho abathandekayo, sifundise ukuthandaza.
Or when we catch sight of
kuba xa simbona uThixo omkhulu wasezulwini, siye siqonde ukuba singabanganelanga kangakanani na. Ngoko sifundise ukuthandaza, Nkosi, ezintliziyweni zethu ngoku, ukwenzela ezo zinto ziya kuba yinzuzo kubukumkani bakho nakubakhonzi bakho. Wena wazi intswelo yomntu ngamnye apha, kwaye naku apha phezu kwedesika ngale ntsasa zitshefu neefaskoti neepasilana nje ezivela kwabo baswele uncedo ngokwasemzimbeni nangokwasekuhlaleni kunye nantoni na enokuba yenye. Kodwa wena unguThixo, kwaye uThixo yedwa, uThixo ekuphela kwakhe oyinyaniso okhoyo. Kwaye sicela wena egameni likaYesu, unyana wakho othandekayo, ukuba uya kuphilisa ngamnye kwaba. Kwaye mhlawumbi basenokubakho abanye apha abangenatshefu, ilapu okanye ipasile abadinga impiliso. Kungenzeka ukuba kukho abathile ngokunqamleze ezizweni ehlabathini jikelele apho nkqunayo le teyiphu iya kuhlangana nabo kumakhaya abo okanye kumabandla abo. Siyakuthandaza Nkosi ukuba ngeli thuba inkonzo iqhubekayo okanye iteyipu iyadlalwa okanye nayiphi na indawo esiya kube sikuyo okanye imeko wangawuThixo omkhulu wasezulwini angahlonipha oku kunyaniseka kweentliziyo zethu ngale ntsasa aphilise usweleyo abanike oko baswele kona sisikelele ngoku kule nkonzo izayo thetha ngathi ngendlela ongazange uthethe ngayo ngaphambili ngenxa yesizathu sobukumkani bukathixo silinda egameni likayesu impendulo amen. Awuna kundinceda ngako oko kuhle ukuba lapha enkonzweni kwakhona ngale ntsasa kwaye bendithetha nabanye abahlobo ababesandula ukufika bevela eOhio kwintombazana encinane ethe yaziswa apha kwinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ibisifa inesifo segazi abantu bebehlwempuzeke kakhulu abazali yaye andinaxesha ngale ntsasa lokufunda ubungqina obuza kuya kwifayile kodwa nanguya umfanekiso walaa ntombazana incinci emva kweentsuku ezintathu ndiyakholwa ukuba bekungengoko emveni kokuba yathandazelwa oogqirha bayinika nje iintsuku ezintathu ukuba iphile kwaza ngeentsuku ezintathu emva koko ababi nakufumana nomkhondo wayo kwaye ngoku isesikolweni yonwabe kakhulu ndiqinisekile ukuba ibandla liyakhumbula xa sasinayo apha egumbini ngokunjalo ke nosana oluncinane olwazalo olunezibilini ngokungathi zingaphandle ngandlela ithile oogqirha nakule meko incinane ngendlela izibilini ezenzeke ngazo azaba nakubuyiselwa ngaphakathi kwakhona babesoyika ukuchukumisa loo nto incinane iseyimveku nje sandula ukuzalwa kwaye ngoku lo mfo omncinane umalunga nonyaka obudala ndiyaqikelela into elolo hlobo enezibilini eziqhelekileyo yonke into nje iyeqhelekileyo nje ukuba inokuba njalo lubabalo nje lukathixo ukuba ulunge kangakanani kuthi ngoku namhlanje bendifuna ukwazisa ukuba umhlangano lowo besiwuceba bendiceba ukuya kule veki ilandelayo izayo eAfrika ngaphaya kunye nomzalwane uJoseph Boze eKenya naseTanganyika asikwazi ukuba nawo umhlangano ngenxa yencwadi yocingo esuka kumzalwane uBoze kwiveki ephelileyo abathathu babaseki mabandla bakuthi babulewe bagwindwa kwaye banovukelo oluqhubekayo phaya ngoku kwaye amankomanisi anyebelezisa imipu kubantu abangabemi belozwe bebanga ukuba banezikhephe zokuloba ezilapho kufutshana iChina yamankomanisi neRussia base izixhobo kubantu abangebelo lizwe kwaye abazi ukuba mabazisebenzise ngokungcono njani na unokuba bezisebenzise nje kuyo nantoni na abayibona ukuba banokuyisebenzisa kuyo ngoko apho urhulumente ucinge ukuba bekungayi kuba bubulumko kuqhuba umhlangano ngeli xesha kwaye ngokukwazi kwam ngokunjalo ukuba umzalwane uBoze akanakho nokusivula isikolo sakhe kule ngingqi apho bendiza kuya khona ngeli xesha kodwa ke ayijikwanga imiselwe nje elinye ixesha de babe nakho ukuyifumana ikwinzolo kwakhona ndiyavuya kakhulu ngale ntsasa ukubona phakathi kwethu kwakhona emva kweminyaka emininzi engekho umzalwane uJackson umzalwane Sydney Jackson nodade uJackson abaphuma eMzantsi Afrika ngaba sebethethile kwaye aba bantu babengabazalwane nodade bam benene namaqabane emsebenzini kwimvuselelo yaseMzantsi Afrika kutyelelo lokugqibela ngaphaya nto leyo esithembayo ukuba ngenye imini ngoba balo lukathixo siya kubuya sibe kunye nabo kwakhona kuba kuyimfuneko kwaye bendizama isithuba seminyaka elithoba ukubuyela kodwa ngenxa yesizathu semibutho nezinto ezinjalo abasayi kundivumela ukuba ndibuyele ngoko ndibabhalele incwadi kutshanje kwaye ndathi ngoko igazi laloo miphefumlo ilahlekileyo malibe kuni hayi kum kuba ndiyakholwa ukuba uThixo ebefuna ukusebenzisa ulungiselelo lwam phaya ngaphesheya ukwenzela abo bantu okwexesha elithile kwaye ngenxa yezantlukwano zabo zobuhlelo zabo abasayi kundivumela ndibuyele kodwa kulungile inkosi iyakuyihoya loo nto ngoko into endinqwenela ukuyithetha ngale ntsasa yokuba ukuba inkosi ithandile umzalwane uNeville undicelile ukuba ndiqhube inkonzo ngobo busuku kwaye emnqubeni ngoko siniyamenywa kwaye ngoko kwicawa ilandelayo inkosi ithandile ndiza kuba lapha ngokunjalo ukuze mhlawumbi kwezimbini okanye icawa ezintathu ezilandelayo ngenxa yokungabikho kwayo le yokuba uchithiwe lo mhlangano obucetyiwe. Ngoku singathanda kananjalo ukutsho ukuba ndithe mhlawumbi singashumayela amaxilongo asixhenxe ngeli xesha. Sicinge nje ukuba saziza kuyenza njani ekunganelini komlinganiselo wesakhiwo nokusokolisa kwezipho zisimoya kungekho moya egumbini. Alikalungiselelwa okwangoku ukufakwa izipho zisimoya kwaye sizame ukuqesha esi sikolo silapha phezulu sona sinezipho zisimoya esihlala malunga andazi yentle enomthamo wokuhlala isikolo esihle kakhulu kodwa asabina kufumana nto kwaye bekuya kwenzeka babeya kusinika kwiveki elandelayo kodwa kwiveki elandelayo yabona kukho abameli abezayo bevela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi besuka eJamaica bevela naseziqithini besuka nasemazantsi nkqu nasemzantsi melika naseCanada nasemexico nasekunqumleni amazwe kwaye sithumele izaziso ngomvulo ngoko abasayi kuzifumana kude kube malunga nolwesithathu okanye ulwesine ukuze ngoko kufuneke bacele ithuba lokungabikho nokunjalo nto leyo inokuyilahlela ngaphandle kakhulu kwiveki ezizayo ukuya phambili kude kube lixesha lesikolo kukuya kufuneka ukuba uyithathe ubusuku obune ukuze mhlawumbi uyeke ubusuku okanye obubini uze uphinde kwakhona ngoko besingenakho nje ukuyenza loo nto ubungenakuphumelela bendimangalisiwe kutheni xa bendithandaze ngokunyanisekileyo kwaye ngoko kumalunga nexesha lokuba sibuyele eArizona kwakhona ngenxa yabantwana ukuba babuyele esikolweni ukuze bendithetha nomfazi kwaye ke izolo ndiye kungena egumbini ndaza ndathi nkosi ndisinokungasebenzisi mazwi maninzi kodwa nceda undive thixo oko ndibhekiselele kuko entliziyweni yam kutheni le nto izinto zonke zinqanyulwa malunga nokushunyayelwa kwala maxilongo waza ke weza wayityhila kwaye ngoku ngale ntsasa ndifuna ukuthetha kuni ngesizathu sokuba kutheni kwaye ngoku masithi kwabo banazo iibhayibhile abanokuthanda ukutyhila kwiibhayibhile zethu siza kutyhila kuqala kwileviticus isahluko samashumi amabini anesithathu seleviticus ukuba inkosi ithandile ngobu busuku ndiza kushumayela ngomxholo ukuphumela ngaphandle kweminquba kwaye uya kuba mfutshane ukuze nibe nethuba lokubuyela ezindaweni zenu zomsebenzi. Siyavuya ukubona indwendwe ngaphakathi abantu abavela ngaphandle kwedolophu. Bangaphi abantu abangaba ngaphandle kwedolophu abakhoyo apha ngeli xesha sisajongileyo? Ngamashumi alithoba anesihlanu ekhulwini, amashumi alithoba anesibhozo ekhulwini ebandla. Kenya yabona asiyo Jeffersonville ngabantu abezayo bengena eJeffersonville abenza silapha ngoba balo lwenkosi kwaye ngoku ndifuna ukufunda indawo ezintathu ngale ntsasa. Enye yazo ifumaneka kwileviteka isahluko samashumi amabini anesithathu enye kuisaya ishumi elinesibhozo noisaya amashumi amabini anesixhenxe kuni nina abaziphawulayo phantsi kwaye ngoku endaweni yokushumayela inkosi ithandile ndiza kukwenza oko ngokuhlwanje kodwa ndifuna ukufundisa ngale ntsasa ngesidlo samaxilongo asixhenxe ekubeni le nyanga iye yesidlo samaxilongo asixhenxe iqala kwaye yona leyo iyinyanga yesixhenxe eyakuthi ke ibe ngujulayi umhla weshumi elinesihlanu yayikukuqala kwesidlo samaxilongo kwimithetho yeleviticus ngoku ukuba ninawo amaphepha nezinto nibe ninqwenela ukuzibhala izibhalo neziqendwana njalo njalo njengokuba siqhubela phambili. Inye into kulo mhlangano kushushu kwaye siqhelene noko kwiminyaka kodwa omnye usenokucinga ukuba ndiyakholwa ukuba sakungena kwesi sakhiwo siyaliyeka ixesha mhlawumbi kwaye ngenxenye ngenxalenye singena kwingunaphakade indlela endibagcina ithuba elide ngayo abantu andizimiselanga ukuba kube lolo hlobo kodwa ndiyakholwa ukuba siphila kwixesha elisondeleyo ekubuyeni kukayesu kangangokuba kunyanzelekile ukuba ndisebenzise wonke umzuzu endinawo wokufumana abantu bedibene kwaye bendicinga Njengoko bendiqhuba ndisihla ngendlela kwithuba elidlulileyo ndiphumele ukuya kuthandaza kancinci nje phambi kokuba ndingene epulpitini njengokuba nawuphi na umntu ongumshumayeli onyanisekileyo ngenene esenza. Bendicinga, uyazi, silanola xesha lizukileyo xa sihlangene apha sonke. Kodwa kwaye abantu behlanganisene besuka kwizizwe ngezizwe ezininzi behleli apha khona ngoku bevela kude kakhulu, amakhulu ngamakhulu emayile. Kwaye sihlangene kunye ukuza kudlelana elizwini. Kodwa kuya kufika ixesha msinyane xa yonke le nto iya kuba yinkumbulo nje ethandekayo. Injalo loo nto. La maxesha aya kuhluthwa kuthi. Ke ngoko simelwe kukwenza konke esikwaziyo ukuba kwenziwa njani na, ukwenza eli umzuzu ngamnye ube lulutho. Kwaye cinga ngale nto ngoku ngeli thuba sibulaleka ebushushwini bale ntsasa. Kwaye uyazi wonke umzimba womntu ungumatshini okhupha ubushushu ngokwawo, kwaye loo nto yenza kube nzima kuni. Kwaye kodwa ndifuna ukuba nifumane ilizwi. Ngoku ngaphambi kokuba nje sifunde masithandaze. Nkosi, ngokuninzi nawuphi na umntu apha onokuzishukumisa izandla zakhe anganakho ukuwatyhila amaphepha ale Bhayibhile. Kodwa mnye kuphela phakathi kwethu ngale ntsasa onokuyivula yona. Lowo ke ngomkhulu uMoya oyingcwele, lowo uphakathi kwethu. Sivulele ilizwi, Nkosi, njengoko sifunda, njengokuba wenzayo kubafundi, njengoko babehamba endleleni yabo eya eMaus, waza waqalisa ukubacacisela iziphalo. Kwaya sanga singa xa simka singatsho njengabo xa babebuyela eYerusalem bevela eMaus, bezingavuthi na iintliziyo zethu ngaphakathi kuthi ekuthetheni kwakhe nathi endleleni, kuba kusegameni likaYesu ukucela kwethu oko. Amen. Masime ngokuhlonipha ilizwi. Ngoku umxholo wam kusasanje uthi isidlo samaxilongo. Ndifuna ukufunda ngoku umxholo wamashumi amabini anesithathu wesahluko samashumi amabini anesithathu seLeviticus. Waza uYehova wathetha kuMoses esithi, thetha kubantwana bakaSirayeli uthi, ngenyanga yesixhenxe kwaye ngolokuqala usuku enyangeni noba nesabatha isikhumbuzo sokuvuthela izigodlo intlanganiso engcwele. Ngoku kwincwadi kaIsaya siqale ngevesi yokuqala yesahluko seshumi elinesibhozo oku kunxibelelanisa oku kunye. Yehake ilizwe lenzwinini yamaphiko eliphesheya komlambo waseTopiya, elithuma izigidini ngolwandle nangemikhombe emikhanzi phezu kwamanzi. Ndithi, hambani bathunywa banamendu, niye kuhlanga oluchithachithiweyo, oluhlutyiweyo, kubantu aboyikekayo, uhlanga oluthambileyo nolunyashwe phantsi, olizwe lonakaliswe imilambo. Nani nonke bemi belimiweyo, nani bahleli ehlabathini. Khangelani xa athe wenyusa ibhanile entabeni, kwaye xa athe wavuthela isigodlo yivani. Ku-Isaya amashumi amabini anesixhenxe, ishumi elinesibini neshumi elinesithathu. Kuyakuthi ngaloo mini abhulise uYehova athabathele emsingeni womlambo ase esihlanjeni saseyiphutha. Kwaye niyakuhlanganiswa ngamnye ngamnye, owu ninabantwana bakaSirayeli. Kuyakuthi ngaloo mini kuvuthelwe isigodlo esikhulu, ukuze nize nina babelungele ukutshabalala umhlaba wama-Asiriya, nani enanigxothelwe ezweni lamayiphutha. Kwaye niyakunqula kuYehova entabeni engcwele eYerusalem. Masithandazeni kwakhona. Nkosi, sikelela la mazwi ezintliziyweni zethu. Zanga iingcinga zethu nokucamanga kwethu kungangokuyalela kwakho egameni likaYesu. Amen. Ningahlala phansi. Zinintsi kakhulu izinto anokuthi umlungiseleli athande ukuzithetha kwibandla lakhe alithandayo labantu abahlukeneyo abasuka kwiindawo ezahlukeneyo ezingenakuvumeleka ngenxa yexesha. Ngoku njengokuba sisondele kwesi sihloko sifuna ukuba nizive nikhululekile yaye abanintsi benu bamile kwaye njengokuba bendisiza amaholo ebezele nangaphandle kweengcango nangaphambili nokujikeleza isakhiwo nokujikeleza iindonga ke ngoku ukuba nifuna ukutshintshiselana ngezihlalo nomnye umntu iyakuba ilunge loo nto ngoku isidlo samaxilongo. Ngoku oku yayikukuhlanganiswa kukaSirayeli abo babehlanganiselwe kunye isidlo samaxilongo. Ngoku bendilangazelela okwethuba elide ukuthetha ngesihloko samaxilongo asixhenxe kwincwadi yezithilelo. Kwaye ngoku siza kuyihlolisisa le nto okwethutyana nje ukuze sivelise eyona mbangi yokuba ndingathethi ngeli xesha ngokuba umoya oyingcwele ubungandivumeli ndithethe ngeli xesha ngezi zinto. Ndiyazi ukuba loo nto ivakala njengenobundlavini mhlawumbi kubantu abafunde kakhulu namaqondayo kodwa kumKrestu yahlukile.
We follow the leading of the Spirit.
Ukukhokela komoya kona kodwa. Ngoku ndaqala ukuqaphela kushunyayelwa kwezigaba ezisixhenxe zebandla ezingumfuziselo okanye ukuxela kwangaphambili kwayo yonke into uThixo wayeza kuyenzela amabandla nangamabandla nokuwabeka ngokweendawo zawo. Izahluko ezintathu zokuqala zencwadi yezithilelo zithila konke okwenzeke kwibandla. Ngoko ukusuka kwisahluko sesithathu ukuya kwisahluko seshumi elinesithoba sesithilelo akusekho kubonakala kwabandla. Ibandla linyuka kwisahluko sesine sezithilelo lize libuye kwisahluko seshumi elinesithoba sezithilelo umtshakazi nomyeni bekunye besiza emhlabeni. Ukuze ukusuka kwisahluko seshumi elinesithoba ukuya ekuqukumbeleni kwesahluko samashumi amabini anesibini iyonke loo nto yimiliniyam noko kuya kwenzeka kwiminyaka eyakulandela yona. Ngesesine ukuya kweseshumi elinesithoba uThixo usebenza ngosirayeli. Ngoko xa sigqibile ngencwadi yesithilelo sebandla loo nto uThixo wayenzayo kuloo mabandla asixhenxe awayese kubusana bawo ngoko okanye kwisithunzi sawo e-Asia Minor. Ngoko umoya oyingcwele watyhila waze wasivulela zonke iimfihlelo ezilapho zokuba walizisa njani na ibandla lakhe kwezembali. Kwaye ukuba awunazo izigaba ezisixhenxe zebandla eteyiphini kungangcono ukuba ungaziphulaphula kwaye kwamsinya ziya kube zikwisimo sencwadi. Ngoko ke siyishiya kuloo ndawo siqikelela ukuba emva kwethutyana siya kushumayela ngamatywina singazi ukuba amatywina ayeyintoni na. Ndandinayo imbono eyeyam njengokuba wonke umlungiseleli esenza ngokufunda umhlawumbi oko kwathethwa yenye indoda nokukholwa kangangoko kwakunokwenzeka kunye nawo kwizinto ababezizobile izigqibo zabo. Ndandiyifundile incwadi kamnu Smith uUriah Smith ongumfundisi wobuAdventist kwaye ndandifunde ezakhe iingcinga ngaloo nto. Ndaye ndandimfundile umnu Larkin ndandifunde abanintsi abahlukeneyo ngokuhlomla kwabo ngale nto kodwa ngandlela ithile okanye enye ndacinga ukuba ndandinofifi oluncinane ngayo ngokwam olwalunokwenza kwahluke kwezinye iindawo. Kodwa ekuzameni ngaxesha lithile ndithetha nje iingongoma ezintathu eyokuqala okanye iingongoma ezine zabakhweli bamahashe abane ndashumayela ngazo ubusuku obune bubunye kwihashe elinye nakwelinye. Kodwa ngoko phambi kokuba nje kwenzeke ndanikwa umbono lo useteyiphini njengokuba nisazi nonke bahleka kuxesha nini na wokuba kwakufanele ndiye eTucson eArizona kwaye apho kwicala langasemva kwentlango phezulu entabeni apho ndandikunye nabazalwane abathile ndaza ndabaxelela malunga nokudubula okukhulu okwakuya kugqabhuka ndaza nda ingelosi ezisixhenxe zehla. Mna ndicinga ukwam yayisisiphelo sobomi bam. Ndaxelela umfazi wam ukuba aye kulanda uBilly nento amakayenze ngabantwana, nokunjalo side sihlangane kwakhona kwelinye icala. Ngongenye imini kumonyo iSabino, xa uThixo wandibizayo ekuseni ngentsasa phezulu phaya, ndandilapho phezulu izandla zisemoyeni ndithandaza, kwaze kwangena ikrele esandleni sam. Niyayazi loo nto? Ndema apho ndalijonga lililo ngenene njengokuba sinjalo isandla sam, ngoko ndingazi ukuba yayithetha ntoni. Laze landishiya nelizwi elathi eli likrele likakumkani. Kwaze ke kamva xa ingelosi yenkosi yayityhila yayililizwi lisesandleni. Kwamsinya emva koko iingelosi zenkosi zavela zaxela malunga namaxilongo asixhenxe okanye amatywina asixhenxe ukuba ndandifanele ukubuya yela apha eJeffersonville ukuza kushumayela amatywina asixhenxe. Kwaye apho ukuba ndakhe ndathetha nantoni na ephefumlelweyo kwakukuloo nto. Apho khona ingelosi yenkosi yahlangana nathi, yaza iBhayibhile yayiBhayibhile entsha. Apho yavula yaza yatyhila zonke izinto abathe abahlaziyi nezinto bazishiyelela. Yayisisityhilelo esipheleleyo sikaYesu Kristu, iyonke intsha kuthi, kodwa ngokugqibeleleyo ngqo ikunye nesibhalo. Yayililizwi elo lona lalihleli lihleli. Ndandiphefumlelwe kakhulu kwaye ndikhokelwe. Ngoko xa ndathi ndafika kule ndawo apha yokushumayela amaxilongo asixhenxe, ndacinga, kulungile, andizukuzama ukucinga nantoni na, ndiyakulinda nje kude kube lelo xesha, ndiyekele ukuba ayityhile loo nto kum. Kwaye ngoko izolo xa ndiye ndangena egumbini ndimangalisiwe, ukuba kutheni na, okanye uxolo bekuyizolo elinye. Xa ndathi ndaye egumbini ukuze ndizame ukuqonda, kulapho ke apho umoya ongcwele athe watyhila le nto ukuze andibonise isizathu sokuba bekungenakuba luncedo nkqu kwibandla ngeli xesha, kuba ayinanto yakwenza nebandla konke. Ngoku iimfihlakalo ezifihliweyo zikaKristu zatyhilwa ngokupheleleyo kumatywina asixhenxe. Yatyhila kuqala izigaba zamabandla asixhenxe, yavula izigaba yazibeka ngokweendawo zazo kokubini kwezembali nangokweBhayibhile, yaza yazibeka ngokweendawo indlela ezaziyiyo. Kwaye sazifumana sikwisigaba sokugqibela, esisisigaba sebandla laseLaodike, esasisesona sigaba sonakeleyo kuzo zonke izigaba zebandla. Nkqu ukususela kwesokuqala kanye ukususela Efese yayisisigaba esikhulu sebandla. Kwaye ngoko, indlela apha umoya oyingcwele undinika umbono, ndibona ukuba kuya kwenzeka ntoni na, ndazoba ebhodini kwiminyaka emibini eyadlulayo. Nantsi apha phezulu kulo mzobo ukuba okwakukhanya kwakunyamalala njani ukumka emhlabeni, ekuyindlela kanye ekuyakuthi ngayo ukukhanya kufike ngako emhlabeni njengevangeli, nendlela ukuya kunyamalala ngaphakathi nangaphandle. Ndingazi loo nto ngelo xesha ukuba yayithetha ukuthini na, nokuba iya kuba yintoni. Kodwa ihlabathi elikhulu leenkonzo laline nentlanganiso neRoma, kwaye iRoma engunina wayo yonke imibutho. Upope okokuqala ezimbalini wayishiya iVatican waya eJerusalem nakwiindawo ezininzi. Ngoku iJerusalem sisihlalo sakudala salo lonke unqulo lwethu yiJerusalem. Kwaye kwesi sikhundla sakudala upope ovela eRoma ebehleli ilelona tshaba lukhulu lwebandla ngamaxesha onke, uyayishiya ukuwelela aye kutyelela iRoma, okanye ukusuka eRoma ukuya ePalestina, eJerusalem. Kwaye njengokuba sibona, ndingongafundanga ngokwam, ndingawazi amagama nendlela yokuwathetha, ndihlala ndifundisa ngemizekeliso, ngemifuziselo yendalo. Indalo iya kulandela indalo. Indalo yekaThixo. Xa unexesha, xa iinkomo phaya edlelweni zonke zihlanganisana ndaweninye kwicala ledlelo, ikhuphe intambo yakho emanzini yokuloba, intlanzi azisayi kudla, awunakuze uzibambe. Yabona iinkomo ziphumle, ngaphandle kokuba kungenzeka ube uyifake ezantsi kunye kwindawo elele kuyo enye. Kodwa xa inkomo zisiya kudla, qaphela, kwangelo xesha linye inkomo zisenza loo nto, iintaka ziyesuka ziye emithini, ziyayeka ukudla. Yabona, yindalo, iyonke iyanxibelelana. Ungakhe uqaphele inyosi, ngelo xesha zibhubhuzela phezu kobusi bazo azibuhlanganisi. Yonke indalo isebenza kunye. Kwaye ngoko ke, njengokuba sibona umthi uwisa igqabi, kwakufutshane njengoku kwinyanga ezimbalwa ezizayo, igqabi liya kushiya umthi. Buze ubomi, incindi ihle iye kungena engcanjini. Kwaye igqabi lomthi liya kuwa kuwo liwele emhlabeni libole. Ize i-calcium kunye ne-potash, kwaye ikwigqabi lomthi iya kubola emhlabeni. Kuze kwenzeke ntoni ke? Ubomi buya kuwandulela ngaphambili, ukuze bubufunxe bubuyele ngqo kuwo, uphinde uvelise elaa gqabi kwakhona. Ukufa, ukungcwatywa, novuko. Yaye yonke indalo. Kwaye nenyanga ingumfazi welanga, isisikhanyiso esinganeno. Kwaye ngoko kananjalo, kuba xa ilanga litshonile, ekungabikhweni kwelanga, inyanga itsala kukhanya ikuthumele emhlabeni, loo nto ingumfuziselo webandla. Kwaye xa upope eshiya utshabalwa kudala lwebandla eze ngaphaya eJerusalem, yona isisikhundla sebandla, nto leyo iJerusalem entsha neJerusalem endala. Siyaqaphela ngaphambi kokuba kwenzeke oko, kwabakho ubumnyama obupheleleyo benyanga. Yaye kumaphepha ngokunqumleze isizwe njengokuba sinayo ebhodini, kubonakaliswa indlela ethe ngayo la nyanga yajika ekukhanyeni yaba bubumnyama. Kwaye eso simanga saloo nto yokuba la nyanga izobe ngokuchanekileyo ezibhakabhakeni, kwaloo nto inye umoya oyingcwele wandenza ukuba ndizobe apha kwiminyaka emibini edlulileyo. Kwaye ibonisa iquka xa yaba yimifanekiso emithandathu, ndafaka owesixhenxe phaya, ngokuba isigaba sebandla lesixhenxe yayisisithunzi nje sokukhanya ukumka kwe kulapho uYesu wayesemnyango enkqonkqoza, kodwa iya kubumnyama obupheleleyo. Kwaye sisibonakaliso esinjani, onjani umyalezo ovela kuThixo ngokwakhe yokuba ezi zinto ziyinyaniso, zinqinwe kuqala elizwini lakhe, zalandela ngomoya eqongeni, zaza zadandalaziswa emazulwini. Akukho mpazamo ngaloo nto konke. Loo matywina nezo zigaba zisemgceni ngokugqibeleleyo, ngokugqibeleleyo. UThixo unika ubungqina ngemiqondiso engaphezu kwendalo nemimangaliso, ngelizwi nembali, yonke ihlanganisiwe kwisigaba esiphila kuso ngoku. Ngokunzima kumabandla ukuyibona le nto. Kunzima kumahlelo ukuyibona. Ahlala ezama ukucinga ukuba uzama ukungxolisa abantu. Awenzi njalo, uzama ukubalumkisa abantu. Asikokuzama ukuba mbi kubo, uzama ukubasusa ebubini. Ayingabo bantu bakwimibutho, yinkqubo le bakuyo ebagwebayo. Abathembekileyo, abanyanisekileyo abantu bangamaKatolike, amaProtestani, abobuJuda nezinye, ngabantu abaphilayo oonongendi abayi kwisikolo sokuba ngoonongendi ukuze babe ngabafazi abangalunganga, baya apho ukuze babe ngabafazi abalungileyo. Bazama ukusondela ngakumbi kuThixo, kodwa yinkqubo le ibangxolisayo. Abantu bazimanya necawa, hayi ukuba babe ngabantu abangalunganga, koko ukuze babe ngabantu abalungileyo. Kodwa inkqubo yebandla le ibakhupha elizwini nakwimiqathango owathi uThixo wayibekela lo mhla, kwaye yiloo nto ke ebakhuphayo. Ngokukhumbula, uThixo ulilizwi, kwaye isigaba ngasinye wasabela ilizwi lesigaba ngasinye esiya kubakho emhlabeni. Walabela lona kwisigaba sebandla, yaye amatywina asixhenxe atyhila lonke isunzwana lalo. Yabona? Kwakutheni apho kwakukho iimfihlakalo ezazifihliwe? Izityhilelo ishumi siya kufumanisa ekupheleni komyalezo wesithunywa sesixhenxe ukuba ezi mfihlakalo ezazifihliwe ziya kutyhilwa. Izityhilelo ishumi isinye ukuya kwisixhenxe. Qaphela isizathu kungokuba akubanga kho baprofeti ngesi sigaba. IBhayibhile ithilo ukuthi uThixo akenzi into engathanga ayityhile kubaprofeti bakhe, abakhonzi bakhe, abaprofeti. Yaye ilizwi lenkosi kuzo zonke izigaba lahlala lisiza kubaprofeti. Alizange lize kwinkqubo, lingazange liye kwiqela. Akazange uThixo asebenzise iqela. Lonke ixesha naliphi na iqela labantu lizenza umbutho, uThixo walishiya waza akaphinde abuye. Phengulula imbali ubone ukuba loo nto ilungile na okanye hayi. Sesiyenzile loo nto. Akakhe asebenze ngankqubo okanye iqela emva kokuba bezenze umbutho ichasene noThixo. Ngoko ke, ngexesha lohlaziyo, nako kungena abahlaziyi njengokuba amatywini asixhenxe aqondakalisayo ukuba kwakunjalo. Kodwa ngemihla yokugqibela ngoku yayimelwe ukuba ityhilwe kwakhona, ngokuba sifumanisa esibhalweni kuMalakhayi isine, ukuba kuya kubakho intambiso eyakuhla, ize ibuyisele kwakhona olo kholo lwakuqala, nokubuyisela ukholo lwabantu emva kwiPentecost yasekuqalekeni, ukholo loyise. Yaye sithathe uEliya wogqatso lokuqala, sathabatha uElisha ukumlandela, sathabatha uYohane umbhaptizi emva koko owayengoElisha waloo mhla nesithembiso somnye ngaloo mhla. Ngoku uYohane umbhaptizi wayengoElisha kuMalakhi isine, wayengoElisha kuMalakhi isithathu. UYesu watsho njalo, yabona ndithuma umthunywa wam phambi kobuso bam ukuze alungise indlela. Sifumanisa eyiloo nto. Ngoku ekwenzeni njalo, ekufumaneni ezo ndawo, siyazi ukuba isibhalo sisonke siphefumlelwe nguThixo, sisityhilela ukuba sikumhla wokugqibela. Ngoku ukuba ndiza nomyalezo wePentekoste, ndiyakuba ndikwisigaba sebandla laseLaodike, yaye loo nto ayinakuba ichanekileyo. Seso sizathu sokuba uWesley abe wayengenakuthabatha umyalezo kaLuther. ULuther wayekwesinye isigaba, isigaba sebandla. NoWesley wayekwesinye isigaba sebandla. Ukuba uYesu wayenokuza kwesi nomyalezo kaMosisi ngewangazange usebenze. Ukuba uMosisi wayenokuza nomyalezo kaNoa ngewangazange usebenze. Kodwa uThixo wabele abakhe abantu kwisigaba ngasinye isibhalo. Kwaye phambi kokuba isigaba sibe singabukhona kwixesha, ngoko amabandla ayiqubanise kakhulu ade akazi ukuba aphi. Naso isizathu sokuba babe nokusilela kumqaphela uYesu ekubeni ngunyana kaThixo. Bona izithethe zabo ziwamfamekisile amehlo abo, kodwa ngokuchanekileyo wayekunye nesibhalo. Abaprofeti babekwa yiloo nto. UYesu wathi, ngubani kuni koyihlo angazange abaxulu babaprofeti abathunyelwa kuni? Ngoko uThixo uthumela abaprofeti bakhe ku. Yaye umprofeti lilizwi likaThixo eliphilayo libonakalisiwe. UYesu wathi, ningathini ukundigweba ngokuthi ndingunyana kaThixo, nibe nibabiza emithethweni yenu? Nithe kwabo ilizwi lenkosi leza kubo ababe ngabaprofeti, nibabiza ngokuba ngoThixo, yaye bangabo, kuba izibhalo zinakophulwa. Wathi, ngoko ningandigweba njani namna? Ngeli thuba anguye, babe inxalenye yomthetho, babe inxalenye yelizwi likaThixo, kodwa uYesu wayenzaliseko yelizwi likaThixo. Icebo lakhe lo konke lentlangulo, ukwanela kukaThixo kukonke kwakukuye. Kwaye ngoku ngezigaba zebandla benze kwaloo nto, kwaye amatywini asixhenxe ngawokutyhila zonke imfihlakalo ezazishiyelelwe ngelo xesha ngokuba sasingenabaprofeti. Libe ilizwi lingezi kubahlaziyi, abaprofeti. UThixo akaguquki. UMalakhi isithathu uthi ndinguThixo kwaye andiguquki. Indlela yokuqala kaThixo yokwenza nantoni na, yindlela yakuhlala eyenza ngayo nantoni na uThixo. UThixo wagqiba ekubeni uya kumsindisa umntu ngegazi eliphalaziweyo longenatyala emyezweni wase-Edeni, kwaye engazange ayiguqule sukela ngoko. Enganakuze ayiguqule. Sizamile ngemfundo, ngezakhiwo, ngenkqubo, ngamahlelo, ngemikhwa esesikweni, nangayo yonke enye into. Yonke loo nto yahlulekile, kodwa inye kuphela indawo uThixo ahlangana kuyo nomntu, leyo ke kuphantsi kwegazi elaphalazwayo longenatyala, kungegazi kuphela. Yayisisigqibo sakhe sokuqala eso, yabona? Singasenza isigqibo, size kunyaka ulandelayo sicinge ngcono. Sinoluvo olungcono layo kunyaka ulandelayo. UThixo akangekhe ungengenasiphelo. Isigqibo sakhe sokuqala sigqibelele. Akukho nto inokusishukumisa. Ndinokufunda ngokuthe chatha, thina sinesiphelo. Ndinokufunda ngokuthe chatha, ungafunda ngokuthe chatha. Kodwa uThixo akanakufunda ngokuthe chatha, ugqibelele indawo yokuqala. Kwaye ngoko ke isigqibo sakhe sokuqala, phumlisa umphefumlo wakho phezu kwaso. Oko kuthethwa iBhayibhile kuyiloo nto. UThixo umele ukuligweba ihlabathi ngenye imini. Yaye amakatholiki athi uya kuligweba ngebandla lobukatolika. Ukuba oko kunjalo, eliphi ibandla lobukatolika? Ahlukene elinye kwelinye. Ukuba umelwe kukuligweba ngobuprotestani, eliphi ibandla lobuprotestanti? Ahlukene elinye kwelinye. Yaye ingabhidisa kancinci, akukho unokwazi ukuba makeme phi na. Ukuba ubuwisile bulungile, ububhaptizi bulahlekile. Ukuba obuprotestani bulungile, obubukatoliki bulahlekile. Obubukatoliki bulungile, obubuprotestani bulahlekile. Kodwa iBhayibhile itshilo ukuba uya kuligweba ihlabathi ngoYesu Kristu, kwaye yena ulilizwi. Ngoko uya kuligweba ngelizwi, kwaye onke amahlelo aphuma ecaleni kwela lizwi ukuya kwenza imigaqo yawo. Ndibuza nje nabani na ukuba andiqondise ukuba kuphi na apho bathatha ilizwi liphelele khona. Abanakuyenza loo nto ngokuba ilawulwa yinkqubo yomntu. Apho ufumana umntu, uThixo akazange asebenze kungengamntu mnye ngexesha. Akazange abe nabo nabaprofeti ababini ngexesha elinye. Mnye, uThixo unokuthabathela esandleni sakhe indoda ibenye. Akasebenzi ngawe ngombutho wakho, usebenza ngawe. Ngoku phezu kwezo ziseko, siza kungena kwisidlo samaxilongo, imfihlakalo ezifihliweyo. Iprofetiwe ukuba iya kuba lolo hlobo, ngoko imelwe ukutyhilwa ngaloo ndlela yayiyiyo. Kodwa ityhilwe ngaloo mhla wokugqibela, ukuzalisekisa ngokuchanekileyo oko ndisandula ukuthetha. UMalaki isahluko sesine, uLuka isahluko seshumi elinesixhenxe, kunye nevesi yamashumi amathathu. Indlela aya kuyenza ngayo. NakumaHebhere ishumi elinesithathu, isibhozo, amaHebhere isine, ishumi elinesibini, nezinintsi zezo zibhalo zisixelelayo. Ngoku ukuba loo nto ayiqhelekanga kubanye benu, ndingatsho ukuthi uThixo uhlala, indlela aziwa ngayo uThixo phakathi kwabantu kungokuba engowesiprofetho. AmaJuda ayehleli esaziwa ngokukholelwa kubaprofeti bawo. Wathi ukuba kukho othile phakathi kwenu, mna Nkosi ndiyakuthetha naye ngamaphupha kamoya nangemibono. Kwaye into ayithethileyo iyenzeka ngoko mveni yena. Babesoloko, nantso indlela ebasilela ngayo kumqaphela uYesu, baze bamcalula yena eyenye into. Ngoko bamenza yena umoya ongcolileyo uBhelizabhubhe, ngokuba wayekwazi ukucalula iingcingane ezazisezintliziyweni zabo. Sisoloko sisazi ukuba lowo ngumqondiso welizwi. AmaHebhere isahluko sesine, umqolo weshumi elinesibini uthe, ilizwi likaThixo libukhali kunekrele elintlangothi mbini, lingumcaluli weengcingane neenjongo zentliziyo. Xa athe yena umoya oyingcwele wehla phezu kwenu, uya kunikhumbuza ngezi zinto endizithethileyo, anibonise nezinto ezizayo. UThixo ngamaxesha amaninzi ngendlela ezahlukileyo amaHebhere okuqala wayethethile koobawo ngabo abaprofeti ngale mihla yokugqibela ngonyana wakhe uYesu Kristu. Kwa uThixo omnye uguquke nje ukusuka kubaprofeti ukuya kunyana, uphelele apho, yabona? Uhleli engumyalezo omnye, indlela enye yokwenza. Ngoku kuprofetiwe ukuba amabandla aya kuba kule meko, ayemele ukuba abuyiselwe emva kwakhona. Kwaye wathi kuMalaki isine ukuba uya kuthumela uEliya umprofeti, aze abuyisele abantu emva kwakhona kunye ne alibuyisele. Qaphela, kwaye nje phambi okanye emva komyalezo wakhe, uya kubakho ixesha apho liya kutsha khona ihlabathi, aze amalungisa ahambe phezu kothuthu. Ngoku kuzifundiswa zezakwalizwi esinokuba siphulaphule le teyiphu kwindawo ethile ehlabathini jikelele. Ukuba ucinga ukuba lowo yayinguYohane, khumbula, ngoko izibhalo ziphosisile, kuba ihlabathi alizange lithe emva komyalezo kaYohane. UYesu akazange eze kuthabatha abantu abangenise kwimiliniyam, kodwa uthembise ukwenza loo nto emva kokuba umoya kaEliya uhlile phezu komhlaba kwakhona. Qaphela, Ngoku malakhi sine sibona apha ukuba oku kumele kwenziwe ukubuyisela ntoni ukholo lwabantu emva koyise bakuqala imfundiso yobupentecoste obawo bakuqala yaye uya kubuyisela abantu emva koyise sifumanisa kuluka ishumi elinesixhenxe uyesu wathi xa ezayo ngale mihla yokugqibela uluka ishumi elinesixhenxe amashumi amathathu anesithathu Sifumanisa ukuba uYesu wathi njengokuba kwakunjalo ngemihla kaLothe uya kuba njalo ekuzeni konyana womntu xa unyana womntu etyhileka Qaphela ngoku uza egameni lonyana abathathu uza egameni lonyana kaDavide okanye unyana womntu unyana kaThixo unyana kaDavide Ngoku umelwe kukuza njengonyana womntu ngokuba wayengumprofeti. UYehova ngokwakhe wababiza abaprofeti nyana womntu. Kwaye uYesu akazange abhekiselele kwisiqu sakhe njengonyana kaThixo. Wabhekiselela kuye okokoko njengonyana womntu. Kwaye qaphela wazityhila yena ngoko njengomprofeti imboni. Wathi ukuba ndiyenze imisebenzi kabawo wam ngoko musani ukukholwa yiloo nto. Wazalisekisa yonke inkcazelo eyathethwayo ngaye esibhalweni, nku ekufeni kwakhe, ukungcwatywa, uvuko, ukubethelelwa kwakhe, ukuzalwa kwakhe, konke. Yaye kumsebenzi wakhe, wazalisekisa inkcazelo yokuba yimboni, unyana womntu. Ngoku ube etyhilwe kwizigaba zebandla, ngoku ukhangela kuzo izigaba zebandla njengonyana kaThixo. UThixo engumoya, umoya oyingcwele. Uzityhile kwizigaba zebandla ebandleni njengomoya oyingcwele phakathi kwabantu. Siyafumanisa kwisigaba sebandla laseLawodike, isigaba sokugqibela sebandla, ukhutshelwe ngaphandle kwebandla. Akukho ndawo yimbi awakhe wakhutshelwa ngaphandle kuyo nakwisiphi na isigaba koko kwisigaba saseLawodike ngokuba bathe sizizityebi kwaye asiswele nto kwaye ungazi ukuba ulisizana ulihlwempu uhambaze kwaye uyimfama ube ungayazi loo nto wakhutshelwa ngaphandle kwesigaba sebandla ke ngoko ngokukaluka ishumi elinesixhenxe wathi njengokuba kwakunjalo ngemihla yesodoma uya kuba njalo ekuzeni konyana womntu ngoko wayefunda kwale genesisi inye siyifundayo qaphela esodoma kwenzeka ntoni kwakuyintoni esodoma U-Abraham kusoloko kukho iindidi ezintathu zabantu. Kwakukho u-Abraham abanyuliweyo nababiziweyo bakhutshwa ngaphandle kweSodom ngokwayo. Kwakukho uLothe ilungu lecawa okanye indoda yehlelo ezantsi. Waba yinxalenye elalizwe ngokuba ngusodolophu wesixeko ehleli esangweni. Wayengumgwebu engusodolophu. Kwaye nantso iSodom ngokwayo. Ngoku ngeqala ngokuhlwa okanye emini emaqanda xa u-Abraham wayephantsi komoki wakhe iingelosi ezintathu zabonakala kuye ezimbini kuzo zehla zaya esodom zazashumayela ivangeli kwaye zazama ukubabizela ngaphandle babengenakuyenza loo nto babegqwethekile ulothe kunye nomfazi wakhe kuphela kunye nezimbini zeentombi zakhe zaqalisa zaphuma waza umfazi wajika waba yintsika ityuwa kodwa lowo wahlalayo wathetha noabraham lowo uabraham wambiza elohim usomandla genesis isinye uthixo ekuqalekeni uthixo uelohim okuko konke ukwanela oziphilelayo uAbraham wambiza yena Elohim kwaye wahlala phantsi watya kunye noAbraham wasela wayesenyameni yomntu kwaye qaphela umqondiso owawunika uAbraham ngoku babejonge unyana ozayo unyana wesithembiso uIsake amashumi amabini anesihlanu eminyaka kuhambo olude babejonge yona kodwa babesesiphelweni sohambo uThixo wayibonakele ngendlela ezininzi njengoko enze njalo kwizigaba zebandla ngezikhanyiso nangokunjalo njengoko wathetha kuAbraham nangamazwi kodwa nje phambi kokuba unyana ozayo afike ngoku sesigqithile kuyo kwaye uyazi ukuba ndiyayiphinda nje ukufaka oku kuni ukuba waguqula umzimba kaAbraham noSara kwamsinya emva koku ukuze babe nokwamkela unyana Qaphela umqondiso wokugqibela obawufumanayo phambi kokuba unyana afike yayinguYehova ethetha nabo ekwimoyo yomntu kwaye bazinjani ukuba lo yayinguYehova ngokuba wathi Abraham hayi Abraham Nje insuku ezimbalwa ngaphambi uThixo wayiguqula igama lakhe. Uphi umfazi wakho uSara, hayi S-A-R-R-A, kodwa uSara ikumkanikazi. Kwaye u-Abrahamu wathi, usententeni ngasemva kwakho. Waza wathi ndi isimelabizo somntu, ndiya kukutyelela ngokwesithembiso sam. Ngexesha lobomi, kwiintsuku ezimashumi mabini anesibhozo ezilandelayo, okuthile kuza kwenzeka kuSara. Kwaye uSara ententeni wancuma ngaphakathi kwakhe, waza wathi entliziyweni yakhe, kungenzeka njani oku, khangela ndaluphele, ndize ndibe nokuzonwabisa nenkosi yam, nayo sayaluphele, uAbraham. Yaze ingelosi, okanye indoda, yathi, kutheni uSara esithi nje entliziyweni yakhe? Ententeni ngasemva kwakhe. Kutheni le nto esithi azinakwenzeka ezi zinto? Yabona, indoda kwinyama yomntu njengomprofeti, noko yayingu-Elohim, ecalula ingcinga yasentliziyweni kaSara emva kwakhe.
As it was in the days of Lot.
Kwaye uYesu wathi, njengokuba kwakunjalo ngemihla kaLothe, kuyakuba njalo ekuzeni kokuphela kwehlabathi. Xa unyana womntu, hayi unyana kaThixo, xa unyana womntu etyhila. Asibanga naye kuso isigaba. Yabona lo mqhubekeka igqibeleleyo yesibhalo. Apha siphila kuyo. Imfihlakalo nazo kanye ezo baptizo egameni lenkosi uYesu kwaye kude kuluvo lobunye nezinye zezi zinto indlela umoya oyingcwele akuzise ngayo oko waze wakubonisa ngokugqibeleleyo kunye nolunyanisekileyo ubhaptizo lukamoya oyingcwele umqondiso nayo yonke into kwaye wayibeka kwaye indlela ambeke ngayo nawuphi na umhlaziyi nayo yonke into ngokuchanekileyo kwaye uyabona kanye phambi kwamehlo ethu kwaye ayikho secaleni yaziwa lilizwe lonke uYesu unyana kaThixo ezityhila ngezibhalo esenza esasibhalo esasanyulwe kuloo mhla ngexa elingaphambili njengokuba besinjalo kuloo mhla nakuyo yonke eminye imihla siphile kwaye ukulikholelwa lona bubungqina bukamoya oyingcwele ubulungisa akunakububiza oko nje ngokuya ecaweni bubungqina bukamoya oyingcwele ukuba uyayenza ngoko bona abafarisi babenawo yabona akunakubiza ukushukuma okanye ukuxhuma ngokuba ukuba uyayenza abahedeni nabo babenawo ukuba uthi ukuthetha ngelwimi intoni intoni unqulo lwedemoni aluthethi ngelwimi ndixelele lube lunye umzalwana uJackson ehleli apha weAfrika usuka eAfrika ngokuxelela oko ndibe ndikwiinkampu zama-India apha ndibona amagqwirha nabathakathi besisika bagalele igazi labo bathethe ngelwimi lize igqirha litolike kwaye ndibabone bebeka phantsi ipensile ize ibhale ngezingaziwayo ilwimi ngoko asiyo loo nto kodwa ukuba yintoni ubungqina obunyanisileyo uYesu wathi ukuba nikholwe ukuba ndinguye kwaye ulilizwi kutheni bangazange bayifumane yona kutheni amajuda angazange ayifumane yona babengamalungisa abantu babengabantu abalungileyo babengabantu abangcwele kwaye kwakukho iindidi ngeendidi zonke zabantu kodwa kulowo unyulelwe kwangexa elingaphambili ukuliva ilizwi kwaye wazinjani ukuba lilizwi wonke ngamnye utsho le sisithembiso sebhayibhile singqinelwe seso sigaba nako ke uze ubuyele emva apho umoya oyingcwele ukhoyo qaphela isandi sexilongo kwimizuzu yembalwa sichaza ntoni icilongo levangeli bona ukuba ngubani ongaliva lona khumbula abo babekwizixeko ezirhangqwe ngendonga babengenakuphumela ngaphandle baye kwisikhumbuzo hayi mhlekazi babe sezindongeni babehlala apho kwakuphelile babengamakhoboka ubomi babo bonke kwaye kwafuneka baphawulwe ngoku njengokuba sibona yonke le mifanekiso qaphela ngoku ezi zenzo Malaki 4 nako konke oku namaHebhere 13 isibhozo uYesu Kristu kwanguye izolo namhlanje naphakade uhlala elilizwi naphakade ilizwi libonakalisiwe Ilondo kanye awayichazayo ngabaprofeti. Umprofeti akathethi kuphela imbono okanye umchazi ngomso. Uthetha umtyhili welizwi elibhaliweyo. Ubomi bakhe kwimisebenzi yakhe utyhila kwaye ungqinela ilizwi laloo mhla. Njengonowa isakha umkhombe uMoses ezantsi phaya nakuphi na okunye naso nasiphi na isithembiso, ilizwi elithenjisiweyo laloo yure. Ngoku siyazi ukuba unathi siyayikholwa loo nto. Uyalibona ilizwi lakhe libonakalisiwe ngemifanekiso yeefoto ngezibhalo ngokudandalaziswa ezulwini, emhlabeni, yonke enye into ayitshoyo. Akukona linye ixesha yakhe yahluleka. Ndicela nabani na andibonise kwiindawo ezahlukeneyo zelizwe okanye ngaphaya kwihlabathi. Ubophelelekile ukuba undibhalele uze undixelele kuphi kanye apho yakhe yahluleka. Igqibelele izwi ngezwi ngoku eso sisithembiso. Kwakutheni le nto wayeza kubonakala kule mihla yokugqibela? Ukuba ubuyela emva nani baphulaphuli beteyiphu kumthi omtshakazi uze uzise apho uKristu wayekho, la mthi owawusemyezweni wase-Edeni, uAdam okuqala owawayo, kwaye lo Adam wesibini wagawulwa ngesono. Bamxhoma yena kumthi woburoma, kwaye koko kwatsalwa kwaphuma ngaphandle umthi omtshakazi owawuthembisayo esiwubonayo ezibhalweni, ngoku ukuze kufunyanwe umtshakazi njengepiramidi, indlela eya ekucuthekeni ngalo lonke ixesha, ukusuka kububanzi obukhulu, ukusuka kuLuther, Wesley, abakwamoya, kuze kwilitye lentloko, kwintloko yayo itsheziwe, kwaye ngalinye kuloo matye abekwe ahlangana ngokugqibeleleyo. Kwaye asazi okwangoku ukuba bayenza njani, kodwa ibekwe yahlangana ngokugqibeleleyo kulaa piramidi. Kwaye asifundisi piramidi ngoku nje si uEnoch kunye nabo bayakha kwiminyaka yagqithayo, kwaye imile njengomfuziselo, njengokunye njengelanga liphuma lize litshone, njengokunye njengomthi uwisa elawo igqabi lize liphinde libuyele kwakhona, njengentlanzi nenkomo nayo yonke enye into iyayizekelisa. La piramidi ime njengomfuziselo. Ya kwigumbi lomprofeti uqaphele loo manyathelo asixhenxe. Kuphi apho unogada ahlangana nomcelimngeni ekuziseni umfiki ebukhoneni bokumkani? Encotsheni yamanyathelo kwakukwinyathelo lesixhenxe. Apho ibonisa ukuba sifanelwe size kwakhona ngala moya mnye wawukuYohane wamazisa uMesiya. Wayengoyena mkhulu kunabo bonke abaprofeti, wayazisa yona. Kwaye sifanele ukuza kwindawo kwakhona kwinto yakumazisa uMesiya. Kwaye indlela uMesiya abantu abamkholelwayo yena banokuyazi ngayo ngaphandle kokusoloko beselizwini ukwazi ukuba uyintoni. UDaniel wathi iingqondi ziyakwazi kodwa iziyatha abangezongqondi abayikwazi. Bayakumazi uThixo wabo. Ngoku indlela ayakubonakala ngayo kwimihla yokugqibela ukuba abuyisela abantu emva elizwini ukuze umtshakazi amazi umyeni wakhe, amazi umlingane wakhe ilizwi elityhiliweyo. Yiloo nto okufanele kwenzeke. Yayingekho kubahlaziyi, yayingekho kuLuther, Wesley, nabakwamoya kunye nabo. Isibhalo sithi yayingekho, kodwa yakuza. Sisithembiso sakhe sesi sigaba. Siphila kwisigaba apho ukuza kwakhe kuya kuba kuso. Kufanele abandakanywe kuye. Nawuphi umfazi ufanele abandakanywe kunye nendoda yakhe ngokuba ababini banye. Kwaye umtshakazi kaKristu kufanele ukuba abandakanywe naye ngokuba ababini banye. Kwaye ulilizwi, hayi ihlelo, ilizwi. Sifanelwe sibe ngabantwana bokukhanya, kwaye ukukhanya lilizwi elenziwe ukukhanya kwesi sigaba. Sikwazi njani ukukhanya ngaphandle kokuba kusuka elizwini? Kulungile, ilizwi lenziwe inyama kukukhanya kwesigaba xa ukubona kona kwaye iBhayibhile yatsho njalo. Abo bantu babejonge kuYesu phaya baze bathi, kulungile, le ndoda ngubani? Kutheni uzelwe uzalo lobugqakho ezantsi phaya? Kutheni uyise nonina bakhe bayile yileya kunye naleya nako konke okuya phaya? Kodwa babengamazi yena. Ukuba babesazile izibhalo babenokumazi yena, watsho njalo. Bathi, singabafundi bakaMoses. Wathi, ukuba benimazile uMoses beniya kundazi mna kuba uMoses wabhala ngam. Kwaye babemfamekisekile kakhulu ukuba bayibone. Bona kunjani ukuthobeka kude kuzo zonke izihlwele namahlelo nemigaqo nako konke. UThixo wangena ngaphakathi kanye enyameni kwimoyo yomntu umhlangule osisizalwana. Makabandakanywe kunye naye, simenyele ukuba ngabantwana bokukhanya ukuze sihambe ekukhanyeni. Ndikhumbula ezantsi eKentucky apha kungekudala ndandinomhlangano. Ngaphandle, emva kokuba ndiphumele ngaphandle ecaweni ukuba kwakukho ixhego limile linelandeni esandleni salo, wayengoyibandla elalingakholelwa empilisweni nokunye. Wathi, ndiyohluka kuwe mzalwane Branham. Ndathi, kulungile, unelungelo lokwenza oko. Wathi, uyabona andiyi kwamkela nantoni na ndide ndibe ndiyayibona. Kufanele ndiyibone ngokucacileyo ca. Ndathi, ke wakhe wambona uThixo ngokucacileyo ca emi phambi kwakho? Kuba wayengakholelwa kwimibono kunye nezinto. Wathi, hayi. Kutheni? Ndatsho, ngoko akukholelwa, mhlekazi, andinakuthetha nawe. Yabona, yabona, sibona oko uThixo akuthembisayo size sibambelele koko. Wathi, uyiqikelela njani loo nto? Ndathi, wathi, yiza siye ekhaya kunye nam size sithethe ngobu busuku. Ndathi, andinakho, ndingathanda, uhlala phi? Yathi, ujikela ngaphaya kwale ntaba apha. Ndathi, uza kufika njani phaya? Akuyiboni indlu yakho. Wathi, kulungile, kukho indledlana egwijela ngaphaya kwenduli. Ndathi, akuyiboni indledlana. Wathi, ke ndinelanteni. Ndathi, ilanteni ayizukubonisa kukhanya ukuya ngqo endlwini. Oh, hayi. Kodwa la ndledlana iya kukhokelela endlwini. Kodwa la lanteni iya kubonisa kuphela kukhanya kwenyathelo elinye ngexesha. Siya kuhamba ekukhanyeni, ukukhanya okuhle, inyathelo elinye ngexesha. Nkosi, sisondela kuye. Ehe, bantwana bokukhanya, yamkelani ilizwi lakhe. Qhubekekani nihamba kwaye nijonge okuninzi kucombululeka. Sanukulishiya lona, nokuba angathini omnye othile. Hlalani kanye kuyo loo nto, nize nje nihlale nihamba nalo, liqapheleni lizicombulula kwaye lizityhila. Ilizwi limbewu, imbewu kumhlaba olungileyo iya kuvelisa ukwayo. Qaphela izityhilelo ishumi, isinye, ukuya kwisixhenxe, zonke imfihlakalo ziya kutyhilwa kumtshakazi ngomthunywa webandla laseLaodike. Ingaba kukho bani onebhayibhile yenguqulelo iphengululweyo? Ukuba unayo, uya kuqaphela apho itshiloyo, ingelosi, ikwizigwexe, ithi, ukhozi. Yabona? Oho, oho, oho. Yabona? Umthunywa kwibandla laseLaodike, yabona, izityhilelo ishumi isinye ukuya kwisixhenxe. Waye wathi oko oku kuloo mini ukuba wambona yena esihla waze wayidla incwadi encinane. Kwaye kukho wabeka unyawo lwalunye emhlabeni nolunye elwandle waze wafunga ngalowo uphilayo ngonaphakade kanaphakade ukuba kusayi kusabakho xesha. Kwaye xa wakwenzayo indudumo ezisixhenxe zawavakalisa amazwi azo. Kwaye xa indudumo ezisixhenxe zawavakalisayo amazwi azo uYohane wathi wayeza kubhala. Kwaye wathi, sikuyibhala. Yabona, waze wayityina. Ngoku omnye wathi, ke loo matywina asixhenxe ngoko, mzalwana uBranham, oko kuya kutyhilwa kwimihla yokugqibela, enye imfihlakalo enkulu, indlela esisondele ngayo kuThixo. Hayi, mhlekazi, ayinakuba njalo. Nabani na oya kususa ilizwi elinye kule Bhayibhile okanye ongeze ilizwi elinye kuyo, isabelo sakhe siya kususwa incwadi yobomi. Into eyiyo sisityhilelo koko kwaphoswayo emva phaya ukuzisa. Seyibhaliwe apha, ilapha, ikukutyhila oko sekubhaliwe. Yabona, kuba akunakongeza nenye into kuyo okanye ususe nelinye ilizwi kuyo. Isahluko sokuqala sesityhilelo seBhayibhile ekuqalekeni, Genesis. umfazi omnye zange angalikholelwa lona kodwa walitolika njengokuphosakeleyo wayeka usathana alitolike kuye ngokuphosakeleyo ilizwi elinye ngokuqinisekileyo yabona kwaze ngoko ukusukela apho kwabangela yonke le ngxaki kwaye yayinguthixo ethetha ilizwi likathixo kwaye kwisahluko sokugqibela sesityhilelo uyesu ngokwakhe kwa uthixo omnye wathi nabani na uya kususa ilizwi elinye okanye ongeze igama elinye kuyo esi sisityhilelo esipheleleyo sikayesu kristu kwaye amatywina asixhenxe ayenemfihlakalo efihliweyo ezokuba yayintoni iyonke kwaye ifanele ivuleke kumhla wokugqibela kwisigaba saselawodike kwixesha lokugqibela makabongwe uthixo oko kuyawugqiba umyalezo kwibandla kuyawugqiba wona xa bajonga emva baze babona ukuba bekuyintoni kwaye babona ukuba iyonke iziswe kwintoni kuyasigqiba isigaba sebandla ngokuqaphela amaxilongo esithetha ngawo ukubizwa kuhlanganiselwe mhlawumbi isidlo kuhlanganiselwe imfazwe kuhlanganiselwe umntu usuku olungcwele okanye into ethile enjalo qaphela uthi kuhlanganiselwe umntu ehe okanye kuhlanganiselwe unyaka wesikhumbuzo samashumi amahlanu eminyaka ukwaziswa kokuza kwenkululeko xa babenokubuyela emva ngoku singathabatha intsasa epheleleyo nje kuloo nto inye kodwa ngoku singena kumaxilongo uyifumene imvelaphi ngoku yamatywina kunye nebandla ngoku siya kumaxilongo ixilongo lahlokoma kwaye ixilongo lichaza mhlawumbi imfazwe okanye usuku lwesidlo okanye into elithethayo yi ukuhlanganiswa kunye kwabantu ixilongo upawulos wathi xa ixilongo linika isandi esingaziwayo ngubani onokuxhobela imfazwe okanye uxolo okanye nokuba yintoni ngubani owaziyo kufanele wazi ukuba livakalisa ntoni ixilongo ngoko ke xa ixilongo lihlokoma sibona into ethile emhlabeni namhlanje kukho ingxaki enkulu ndaweni ithile wonke ubani uyayazi loo nto wonke umntu uba nokuphazamiseka okuthile kwengqondo ilizwe lonke lilizwe eliphazamiseke ngendlela ethile ngengqondo kwaye siyazi ukuba kukho okungalunganga iPentagon naphi na siyazi ukuba kukho okungalunganga ngoku kuphela kwendlela uya kusazi ukuba siyintoni isandi sexilongo kukujonga ukuba iphepha lomculo lithini yabona yiloo nto yisimfoni enkulu yabona kunye nesingqi njengopetrosi kunye nomvolofu yabona xa ukuba kunye nomqambi ebhala incwadi nombhexeshi kufuneka abe kumoya omnye nomqambi ukuba kanjalo unika isingqi esingalunganga kuze ke yonke loo nto ibe yephumileyo yiloo nto ingxaki namhlanje sinababhexeshi abaninzi kakhulu abangekho kumoya womqambi bathi ihlelo ke sikholwa yile akunamsebenzi nokuba uthini ibhayibhile ilungile yipethe ngokwephepha lomculo kanye apha phambi kwayo ngoko ke isimfoni enkulu yomsebenzi omkhulu kathixo idlala nje kakuhle ngoko sibe nokubona iyure nalapho simi khona ngoku qaphela ixilongo lelokubiza lihlanganise abantu baqokelelanene okuthile ngelinye ixesha lazisa umntu obalulekileyo njengakuyosefu bavakalisa ixilongo waye uyosefu evela nto leyo umqondiso ixilongo elikhulu esithetha ngalo nesiza kungena kulo emva kwethuba kuisaya elithi xa ixilongo elikhulu lihlokoma xa lo mbasa iya kuphakanyiselwa phezulu phaya kwaye ngoko kuya kuza ixesha xa ixilongo elikhulu liya kuhlokoma zize zonke izizwe zihlanganiselane ejerusalem kuxa imiliniyam iqalisa ixilongo elikhulu ngoku olubizo lwesidlo samaxilongo ukuza kwento ethile qaphela isityhilelo isibhozo sixhenxe ukuba ufuna ukuyibhala phantsi siqaphela ixilongo lokuqala kwasasazeka isichotho igazi umlilo phezu komhlaba nje kanye kunye ne-exodus xa uthixo wayebizela abantu bakhe ngaphandle kwe-exodus ngoku isizathu sokuba la maxilongo asixhenxe angangeni kweli bandla nakwesi sigaba kungenxa yokuba abhekiselele kwisirayeli kuphela kukubizwa kokuhlanganiswa kwabantu kwaye ngoku inye kuphela ibalulekileyo apha endifuna ukuba nifike kuyo kwimizuzu embalwa kulapho niya kubona ukuba kutheni oku kungangeni kwesi sigaba esiphila kuso amaxilongo asixhenxe Ndiyazi abantu abanintsi bayahluka koko kodwa ndiyayazi ukuba ilento ndiyayazi hayi kuba ndisithi niyayitsho ngokuba andiyifumenanga kum eyam ingcinga asiyo yam nantoni naleyo endixeleleyo ukuba ayilunganga ngoko ayilunganga kodwa andiyixeli ngokokwam ndiyixela ngoko kutshiwe ngomnye othile lo mntu uthile unguThixo owathetha nathi waza wenza zonke ezi zinto azenzileyo waza wabonakala yabona ke ndiyazi ukuba ilungile ukuhlanganiswa kaSirayeli kungamaxilongo amaxilongo ngokuhlanganisa usirayeli qaphela elona xilongo lokuqala lavakala igazi umlilo isichotho nayo yonke into yasasazeka emhlabeni yabona wayesenza ntoni ekhupha usirayeli ngaphandle kweyiphutha kamoya yabona emva kumhlaba wabo ngoku mandikutsho oku kanye apha ukuba lonke ixilongo elavuthelwayo lavuthelwa phantsi kwetywina lesithandathu siza kufika kuyo kwimizuzu embalwa apho sifumana amatywina khona onke amaxilongo avakala phantsi kwetywina lesithandathu ngokuba ityina lesixhenxe kwabakho inzolo akukubani waziyo yayingumzuzu okanye iyure wayeyakuza ngayo uKristu njengoko wayityhilayo kuthi kodwa lonke ixilongo lavakala phantsi kwetywina lesithandathu phantsi kotshutshiso lwamajuda qaphela isityhilelo ngoku isibhozo uze uqale ngomqolo wesixhenxe konke yayikukubizelwa ngaphandle kukaSirayeli ngokwenyama eyiphutha ngoku kubizwa kukhutshwe usirayeli kwimoya semoyeni wayebalungiselela ukuba beze kwisidlo socamagushelo qaphela isidlo samaxilongo yayisesokuqala esasiyipentekoste isidlo socamagushelo sasiyilandela kumashumi amahlanu eminyaka kamva isidlo socamagushelo funda apha siyakwenza mhlawumbi ukuba sinalo ixesha siza kubhekiselela kuso kwaye sinifundele sona siphuma ebhayibhileni apha kwiLevitikus ishumi elinesibini ngoku okanye iLevitikus amashumi amabini anesithathu gxebe neLevitikus ishumi elinesithandathu sifumanisa ukuba esokuqala yayisisidlo samaxilongo yayisisicamagushelo kunye ne emva kwayo kulandele iPentecoste ngoku sifumanisa isidlo samagushelo sasilandela isidlo samaxilongo ngoku qaphela ixilongo lavakala kwaye oko yayikukuhlanganisa ndaweninye ngoku ixilongo lokuqala lavuthelwa kwabakho isichotho igazi umlilo wasasazeka phezu komhlaba ngokuchanekileyo kanye njengokuba kwakunjalo eyiphutha elilungiselela ukubabizela umhla wokucamagushela yabona basala isicamagushelo senyaniso kwaye le minyaka yandisiwe ukuza kuphuma apha ibingunyaka wePentecoste yabona ngoku ukuvuthela kubhekisa kumajuda kuyalandela oku ibikukubizwa kukhutshwe ibandla ikhangele kufutshane kakhulu ngoku nto leyo emva koko wabathabatha waya kubangenisa kwilizwe ledinga nto leyo aya kuyenza kwayona ekubeni ngomqondiso uthabatha ibandla alise kwilizwe ledinga khumbula lonke ixilongo lavakala phantsi kwetywina lesithandathu kuphela ngoko apho lavakaliswayo qaphela ngoku ngokuchanekileyo inkqubekeko yesibhalo ngokuchanekileyo yinto enye phantsi kwetywina lesixhenxe kuya kusirayeli ngendlela enye njengetywina lesixhenxe elalikuko kwibandla siyafumanisa phantsi kwetywina lesixhenxe ukuba xa loo miphefumlo yayiphantsi kwesibingelelo phaya eyathi yamkela iingubo banikwa iingubo hayi ukuthi babezizuzile zona ngokuba babekwisigaba sexesha xa uThixo wayesebenza ngobabalo kwiintlanga hayi amajuda usirayeli usindiswa njengesizwe uThixo usebenza ngosirayeli njengesizwe iintlanga zingabantu begama lakhe hayi isizwe segama lakhe usirayeli kwaye xa uHitler nabanye abo bawatshutshisayo amajuda kwaye benza izinto abazenzayo phantsi koko khangela bona uStalin uHitler nabo bonke abo zwi lakhe bathi bavela ukuba besinexesha ngalo esinokuyiphindela abo bangabafiki kodwa sesigqithile kuyo phantsi kweso sigaba sinye ukuba apho kwathi kwakho eGermany nakwezinye zonke izizwe amajuda echithachithiwe kumhlaba wonke kodwa kuya kwavela kule minyaka engamashumi amabini yokugqibela intshutshiso embi ngokubhekiselele kumajuda ndakhe ndalapho ngaphandle kwiindawo zakudala apho bayitshisela khona imizimba yawo bayitshisa yaluthuthu basebenzisa uthuthu lwawo ukuchumisa umhlaba abantwana bamajuda nabafazi nayo yonke into baze bazame ukuyiphika bathathe ubakhuphele ngaphandle uze ubabonise kanye ukuba yenzelwa phi na ibe yintshutshiso embi ngokubhekiselele kwisirayeli ngokuba ibilixesha lokumbiza ngoko abuyele kwisicamagushelo usephantsi kwesicamagushelo semvana yasenyameni imvana yenene kathixo sisicamagushelo kwaye usalile sona kwaye igazi laba phezu kwakhe ukusukela ngoko qaphela ukwenza abantu balungele ligqibelele kangakanani ngoko ixilongo lesixhenxe kunye netywina lesixhenxe ngokugqibeleleyo kunye intshutshiso yamajuda qaphela kwisityhilelo isahluko sesithoba nomqolo weshumi elinesithathu ngokuqaphelisisa phantsi kwexilongo lesithandathu izityhilelo isithoba ishumi elinesithathu phantsi kwexilongo lesithandathu phawula kwakukho amakhulu amabini amawaka abakhweli bamahashe awayebotshelelwe emlanjeni umefrati akhululwa phantsi kwexilongo lesithandathu ngoku akusekho makhulu amabini amawaka abakhweli bamahashe ehlabathini kodwa kwakukho amakhulu amabini amawaka abakhweli bamahashe ndiqaphele ndifuna ukuba uyibhale phantsi ukuze ube nokuyifunda yayingengomahashe asenyameni ayephefumla umlilo kwaye enezigcina zifuba zeyaspisi kunye nemisila kwaye isiphelo somsila sasikhangeleka okwenyoka intloko yenyoka ekupheleni kwayo iluma yabona yayingamahashe akwamoya iidemoni zasemoyeni abahlasele babebotshwe kumefrati yonke le minyaka iidimoni ezingaphezu kwendalo yayiyintoni leyo ulawulo oludala leRoma luvuselelwe ukutshutshiswa kwamajuda ebebotshwe isithuba esisondele kumawaka amabini eminyaka emlanjeni ongumefrati engenakuwelela kwisithembiso iqela elikhethekileyo lezenkolo elalizama ukufikelela kwelinye icala umefrati uyazi ukungena e-Eden kodwa ayebotshiwe apho amakhulu amabini amawaka eedemoni zentshutshiso kwaye qaphela ukuba kwenzeka ntoni na phantsi kwelo xilongo lesithandathu akhululwa phezu kwamajuda intshutshiso yamajuda iidemoni ezingaphezu kwendalo phantsi amawaka amabini eminyaka zaze zakhululwa ngustalini uhitler phezu kwamajuda uthi kulungile asiboburoma obo ikwangumoya omnye benza kwaloo nto inye bayenzayo kumakristu ngemihla yeroma yakudala yobuhedeni ngokukhangela kwisirayeli wasenyameni nakwibandla lasemoyeni ngoku njengokuba siyahlula loo nto apha zakhululelwa phezu kwamajuda uyakhumbula phantsi kwetywina lesithandathu indlela abathi ngayo ngamnye kwabo bafela inkolo ngokwelizwi likathixo bamkela ingubo bazinikwa ngobabalo ngokuba bamfanyekiswa ukuze bangabi nakuyibona imvangeli yabo ukuze aba bantu babe nokubizelwa ngaphandle kweentlanga ukuze babe ngumtshakazi anikwa ingubo ibhayibhile itsho apha phantsi kwelaa xilongo loo majuda wona athe ngokupheleleyo achasana nokristu nayo yonke into isizathu sokuba abe anjalo kungokuba ibhayibhile ithe amfanyekiswa kwaye ayemfanyekiswe ngenxa yesizathu senu yaye uthixo ulilungisa uyazi ukuba ayinokuyamkela kodwa amfanyekiswa ngenxa yakho ibhayibhile itshilo nabo bakumkani beroma ubotshwe apho yintoni ngamagunya ecawa nto leyo iroma yobuhedeni yaba yiroma yoopopu kwaye yabotshwa apho ke phantsi kwezithethe zobukristu eyiphi indawo yobukristu neenkolo yayinazo iroma yazihlanganisa nazo zonke ezi ukunqulwa kwabafazi nazo zonke ezo ntlobo zezinto neentsuku zekrisimesi neeholide nemihla engcwele nezinto ibibotshwe neso sithethe ingenakukhululeka ngokuba ichasene nemigaqo yobukristu isoyilonto inye ingenabuthixo umoya wobuyedeni kwaye lo moya wangena wabambelela kwizizwe zehlabathi ngokweziprofeto zikahezekile nabanye bebonke kwaye akhululwa phezu kwamajuda owayengezinto ngomoya nazo imfihlakalo zenu ezifihlwe apho phantsi kwelotywina yabona iqaphele sidlule kuyo loo nto kwaye ndiza kunibonisa eli xilongo apha eli xilongo lokugqibela kwenzeka ntoni na ngawo lawo la maxilongo akhululwa phezu kwamajuda awuboni hayi phezu kwentlanga intlanga xa loo matywina avulwayo zatywinelwa ngaphandle ixesha liphelile ibandla libiziwe niyawukhumbula umbono ngenye imini khumbula kukho umboniso wangaphambili wawo bangaphi abakhumbulayo kwicawa phambi kwephelileyo indlela apho wawuchanekile weza ngayo sawubona ngokuchanekileyo sabona obo bumdaka into engcolileyo inyuka ibizwa ngokuba libandla ubukrwada ngokugqithisileyo kwaye lo mtshakazi mncinane waso sonke isizwe ngamnye kubo inxibe njengesizwe sakhe aphuma kuso behamba njengokugqibeleleyo phambi kwenkosi niyakuqaphela kuya kubakho ixesha ngaxesha lithile apho baya kuthi kulungile bendicinga ukuba ibandla liya kuhamba phambi kwentshutshiso bendicinga ukuba kuya kubakho uqwilo sele idlule kwaye awuyazanga yiloo nto wayitshoyo ngoyohane ngaxesha lithile niyazi bathi kanjani kutheni na abaprofeti besithi nje ababhali ukuba u-Eliya umele kukufika tanci yena wathi sele efikile kwaye nkquna abafundi babengayazi benza kuye konke abakuthandayo uqilo luya kuba kwayiloo ndlela inye ngeyure wathembisa ukuyenza loo nto akazange athembise ukubonisa u-Eliya ngolo hlobo kodwa wathembisa ukumthabatha ngolo hlobo umtshakazi ngeyure eningayikhumbuleliyo ukuguqulwa nje ngomzuzwana wokuqhwanyaza kweliso kumkiwe naye ube ushiyekile kuya kube kungelo xesha ngoko kumawaka amabini eminyaka lo moya ngabantu baseRoma ibandla laseRoma wawungakwazi ukushukuma kodwa kwaloo moya mnye uyenyuka uqala ezantsi phaya kuMussolini eRoma uzwi lakhe niyasazi isihlanu izinto ezixhenxe wandibonisayo ngowe-33 eziyakwenzeka ezintlanu zazo sezigqithile ugqirha Livale ubhale incwadi kuzo phaya ngoku yabona izinto ezintlanu ngokugqibeleleyo kwaye zezimbini njengaphezulu ekufanele zenzeke wathi ziyakwenzeka nje phambi kokuza naku silapha kanye esiphelweni ngoku kwaye ikhangeleka ngathi laa nto yesithandathu iyashukuma inyukela ngasentla yabona ngokugqibeleleyo ngokuchanekileyo nkqune emfazwe nokuba ziyakwenzeka njani ngokuchanekileyo ngaphandle kwentandabuzo kwaye kukhona xesha lithile yakhe yaphosa phulaphulani bakuthi sifanele kukuhlolisisa iyure nganye anazi apho sime khona kukufutshane ngenene ngoku wakhulula phezu phantsi kwelatywina lesithandathu lamakhulu mabini eedemoni zikamoya zaqala eRoma eJamani uHitler wayeqaphela ngaphaya eBhayibhileni apho bamkelayo zange bamkele amandla njengokumkani kodwa babengathweswanga sitshaba uzwi lakhe akangokumkani othweswe isitshaba wamkela nje amandla njengokumkani umoya kaThixo usukuma nje apha kum ngoku uyazi nje utsho into andazi ukuba mandiyitsho njani okanye ndithethe ntoni kwaye mhlawumbi kungcono ndingathethi qaphela amabini amakhulu amawaka eedemoni akhululwa phezu kwaloo majuda xa babatshisayo bababethelela babafaka amadyungudyungu emithanjeni yabo bababulala de ababenazirhaxisi zokubulala kwaye babadubula de ababenazimbumbulu zokudubula baze benza yonke into ababenokuyenza bayitshisa eluthuthu imizimba yabo nako konke baxhoma emacingweni abantwana nabo bonke abantu abamsulwa ngokuba yayingamajuda benziwa ngolo hlobo kodwa uThixo wathi unika ngamnye kubo ingubo ababengazifanelanga njengoko babenjalo kodwa inceba yakhe yokuba mfamekisa ukuze sibe nokubona ityina lesixhenxe likavulwa kwangoku uyazi kukuza kwakhe Ngoko xa sikweni babe sephansi koko phaya, kodwa uyasibonisa apha kumboniso wangaphambili, njengoYohane wamnyusela ngasentla. Waye ngaxesha lithile ehamba ilwandle uyazi, wathi, kuyakwenzeka ntoni kule ndoda uyame esifubeni sakho? Wathi, ini na loo nto kuwe ukuba uhleli ndide ndibuye? Yabona, akazange ahlale, kodwa wamthabatha wamnyusa waze wambonisa oko, into eyenzekayo de abuye. Wambonisa nje waphicotha icebo lonke kuYohane. Qaphela, sifumana ngoku ukuba loo mandla enyama phantsi kwenyama kwisizwe senyama uSirayeli akhululwa apho. Kwaye enza ntoni? Emka aze ayokwenza imfazwe, kwaye indlela abulala aze atshutshisa ngayo. Ngoku kumgangatho wayo wemfundiso zecawa, ndi ingaba ndiyathemba ukuba uThixo uyawavula amehlo enu kule nto ngoku, kuba ndiyaqonda ukuba oku asikokuthetha nje kweli bandla lilapha, le teyiphu iya kwihlabathi ngokubanzi. Kwaye andizimisele kukhathaza iimvakalelo zayo nawuphi na umntu, koko kuxela nje inyaniso. Ngoku umgangatho wemfundiso zecawa uvuliwe ukususela kwimvuselelo yemvelo yeRoma yakudala yobuhedeni, waqhubeka waya kutsho kuloo maJuda iyayihleli lutshaba lwabo kakade. Ingonyama inamazinyo nayo yonke into yangqisha phantsi yaphula abantu. IRoma yahlala ilutshaba lukaThixo, kwaye yakhululwa kwangaloo moya mnye ngozwi lakhe behlabathi, ngokuba inkqubo yezenkolo yayisabambelele. Ngoku ikhululwe, yenza ntoni? Ebubuqhingeni, njengoko watshoyo, ungene ngokwezinto ezincomeka kakhulu. Waze wenza njani? Uzise ibhunga lenkonzo lamaprotestani, lenkonzo zehlabathi, umoya womchasi Kristu uphezu kwazo zombini, ubazise ekuqhelweni, kanye njengokuba benzayo kwabanye kwiyure yokubizwa komtshakazi. Njani zikhululwe kumoya wemfundiso zobucawa? Zikhululwe phezu kwantoni? Hayi phezu kwamahlelo, phezu komtshakazi. Hayi phezu kwamahlelo, phezu komtshakazi. Kodwa apha niyakuyifumana, umtshakazi akayi kungena kwelo xesha, iBhayibhile ithi nakanye. Ibandla liya kungena, kodwa hayi umtshakazi. Aniyiboni? Balungiseleli, anikuboni oko bazalwana? Uthi ibandla kufanele lingene kwintshutshiso ukwenzela ukugqityeleliswa kwalo. Igazi likaYesu Kristu liyawugqibelelisa umtshakazi. Indoda ekhetha umfazi ayimfake ekuhlwayweni okuninzi. Sele lufumene ubabalo ngokunjalo ngaye, yena ufumene ubabalo ngayo. Uganelwe kuye. Kwaye ukuba kukhona ntoni na enye, iya kumlondoloza kwiindawo zonke ukususa isandla sakhe. Ubabalo lwakhe lukhulu phezu kwabo. Kwaye kuya kuba njalo ke kumtshakazi, kunjalo ke kumtshakazi. Thina zidalwa ezingafanelekanga, ezifanelwe sisihogo, kodwa ubabalo lwakhe lusibambe lwasiphumelelisa. Khangela ukuba bangaphi na abalulahlekileyo nabazimfama. Bangaphi, bangaphi abone ababekhona ehlabathini ngaloo yure ndasindiswa ngayo. UThixo wandisindisela injongo, kwaye ndizimisele ngokuthanda kwakhe ukwenza loo njongo. Andikhathali nokuba yintoni na eyenye eqhubekayo, ndifuna ukwenza yona. Kwaye kwiyure xa ndibona wonke amabandla ukubengezela ukukhulu kwawo nokutyeba, kwaye bengaswele nto, bathi, kwaye babone bona beludwayinge insizana imfama, baze banibambezele, banimbambazele emagxeni, befuna ukuba nenzelelele kunye nabo. Ndazalelwa injongo yokuba ndiyigwebe loo nto, kwaye ndibizele ngaphandle oko ndiyakwenza. Khumbula xa uYesu wezayo emhlabeni, kwakungekho nomnye ekhulwini kubantu babesemhlabeni wakhe wazi ukuba wayelapha. Weza kulanda elaa qela linyuliweyo. Kwade ukho mntu unokuza kum angathanga ubawo wam amtsale. Kwaye bonke ubawo athe ixesha elidlulileyo wandinika bona bayakuza. Bayakuyazi loo nto, bayakuliva. Qaphela ukukhululwa kwaloo moya ongowemfundiso yecawa. Ngoku kumashumi amabini eminyaka mva, emva kwaloo mfazwe, sibona ukukhululwa komoya wemfundiso zecawa. Phantsi kwantoni? Ityhwina lesixhenxe, ixilongo lesixhenxe liya kumaJuda. Khangela inyanga isibamnyama, phantsi kwantoni? Ibone izotyo ngokuphandle unyana womuntu egqothiwe ebandleni. Intoni na kukuzimanya kuqela labezecawa inkqubo yezobunkonzo nakwibhunga leenkonzo zehlabathi. Waqhutyelwa wonke umntu. Imele ntoni loo nto? Kutheni unyanzelekile ukuba unikezele ngayo yonke imfundiso yakho yokuvangela nezinto? Banako na ababini ukuhamba kunye bengavumelani? Abangekhe, uYesu wathi abangekhe. Kwaye lingathini ke ibandla ikuwisile amabhaptisi ukuhamba kunye? Lingathini ibandla likaKristu ukuhamba namarhabe? Ingathini iKatolika ukuhamba neProtestanti? Ingathini iProtestanti ukuhamba neProtestanti? Kodwa umtshakazi unokuhamba nelizwi likaKristu kufanele kube kwimvumelwano, hayi inkqubo yemfundiso zecawa, koko ilizwi. Umele ukuvumelana nelizwi ukuze uhambe nelizwi. UYesu watsho njalo, loo nto yenza ilunge. Qaphela, nanku yangoku ukhululwe ukuza kubiza zonke ezi ndawo zindyengelele. Oku kulungile, ayenzi namnye umahluko nakanjani na. Yiloo nto awayithethayo uSathana kuEva, ayenzi namnye umahluko. Ilunge yonke ngokuqinisekileyo uThixo nguThixo olungileyo osithanda sonke, akenzi njalo. Uva kakhulu malunga naloo nto yokuba nguThixo olungileyo. UnguThixo olungileyo, kodwa ekulungeni umele kukuba ngolilungisa. Akukho kulunga ngaphandle kobulungisa. Akukho bulungisa ngaphandle komthetho, ngaphandle kwesohlwayo, isigwebo. Ngoko sikuloo yure leyo siyiphilayo. Qaphela ukukhawuleza ngoku ezi demoni zingaphezu kwendalo. Ngoko phantsi kwamancedo esizwe esimanyeneyo, amaqela amanyeneyo ehlangene, elasempuma nelasentshona, kanye njengonyawo lokunene nelasekhohlo lwalo mfanekiso uqingqiweyo wawubonayo uDanieli, indlela kwakungena kuvumelana ngayo kwaye kuxubeke enye into nenye. Kwaye igama uEisenhower ngelo xesha, uEisenhower uthetha intsimbi, uKrushevich uthetha udongwe. Kwaye wakhulula isihlangu sakhe wasibetha phezu kwedesika xa isigqeba sesizwe okanye iU okanye iUN. UKrushchev wenza njalo esivuthulula oh bethu iyure esiphila kuyo ibandla kunye nemeko yalo. Kodwa makabulelwe kuThixo, umtshakazi omncinane uzilungisile. Akudalanga, bambelela nje. Akuyi kuba kudala, andazi ukuba kuya kuba lixesha elingakanani na, andazi ukuba kunini na, kukho mntu uyaziyo loo nto, kodwa thina siyazi ukuba kusondele ngoku ngenene. Khangela kwezecawa, khangela loo nto ngokwasenyameni ukuba yenza ntoni na kumaJuda. Yayingabantu ababambelele emithethweni kaThixo. Akunamsebenzi nokuba zingaphi na icawa ezavukayo nantoni na eyenye, bamfanyekiswa kuKristu, babambelela kulaa mthetho. Waze uThixo wabanika ingubo ngamnye kubo kuba behla ngokubulawelwa ukholo, yabona, babemfanyekisiwe ngesizathu sethu. Apha ngoku ibandla kungekho nto liyaziyo ngaphandle kweBhayibhile. Nokuba inkqubo yemfundiso zecawa ihlelwa, kukho nto bayaziyo ngaloo nto, yinto engaqhelekanga yonke leyo kubo. Bazi yena kwaye yena yedwa. Abantu namhlanje babufana noPetros kunye nababenjalo phezu kwentaba yoguqulo. Bathabatheka kakhulu xa babona kungaphezu kwendalo kusenzeka, waza omnye wathi siza kwenza icawa ibenye yabaprofeti, enye ibe yekaMoses. Yayiloo ndlela abantu beenkonzo zakwamoya benzayo. Bathi siyakwenza ibenye Assemblies of God, nenye ibandla likaThixo, nenye ubunye, nelinye ububini, njalo njalo ngolo hlobo. Kodwa xeshikweni esathetha uYehova wakhwaza, lo ngunyana wam oyintanda, olilizwi, mveni yena. Yabona, ulilizwi. Iyure esiphila kuyo, imfundiso zecawa, zemimoya ehlanganisanayo, kunye ngoku ibazisa bonke koku kuxhelwa kunye kukhulu, ukuze kucinywe kuthi tu, sele ikumbhalo apha kwesi sizwe ngoku yokuba la mabandla amelwe kukuvalwa ngaphandle kokuba ukunye nombutho. Lumanyano lukwayo kanye njengokuphawu lwerhamncwa. Kwaye ngoku niyabona ukuba liyintoni na irhamncwa, aniliboni ngamandla. kwaye amandla ezenkolo uYesu wathi ayakusondela afane kakhulu nento eyinene alahlekise nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka kodwa wathembisa ukuba uyakuba nento ethile apha asibekele yona ngaloo mhla yokuba singabi nakulahlekiswa kwaye loo nto ke lilizwi noKristu ukuze alenze libonakaliswe kuthi zazingaphezu kwendalo iidemoni ezingabonwayo ngeliso kodwa ungazibona into eziyenzayo yabona qaphela ngeli thuba elaqela liphalisayo elilungiselela ukunyathela yonke into engayi kuvumelana nalo likho elinye iqela elilungiswayo emva kwethuba izityhilelo ishumi elinesithoba ngelixa elilandelayo kusiviwa ngebandla liyeza ngokunjalo lingekho phezu kwamahashe ncam kodwa ibhayibhile ithe wayephezu kwehashe elimhlophe kwaye nomkhosi wezulu wamlandela yena uphezu kwamahashe amhlophe oko kunjalo ngeli thuba eliqela apha ezantsi linamawaka amabini libotshiwe emlanjeni ongumefrati kwaye libotshwe iminyaka engamawaka amabini nayo lacawa yawubopha umoya oyingcwele phantsi iminyaka engamawaka amabini phantsi kokubulawela ukholo kudala phaya kwaye naphantsi kwezigaba zebandla ububotshiwe kungekukho emlanjeni ongumefrati kodwa kumnyango wemigaqo nemfundiso ukuze umoya oyingcwele ungabi nakusebenza ebandleni ngenxa yenkqubo ezenziwe ngabantu kodwa yena uyakukhululeka uyabuya yiloo nto ibhayibhile etshiloyo kwaye abo babini badibana kwithafa lemfazwe uLucifer nomikhayeli kwakhona njengasekuqalekeni babebotshiwe iminyaka emawaka amabini phantse amawaka amabini eminyaka hayi amawaka amabini ncam kuba amaroma aqhubekela phambili uTitus ngo-AD 96 kwaye ukuhla ngolo hlobo wabulala amajuda amaroma ngobani ababulala amajuda njengubani uTitus injengele yamaroma igazi laqengqa amasango ezantsi apho ukunyuka kuye owu kwaye babaxhela bona abafazi abantwana nayo yonke into akajongo na uyezekile isithoba ukuthi baya kuyenza loo nto yiya embindini wesixeko uze ubeke uphawu phezu kwabantu abancinayo nabalilayo umoya oyingcwele kwaye abanye babo indoda engumxheli yeza iyayisakube ibotshiwe yababamba yababamba bade baqhubeka baze bababulala yonke into eyayilapho abafazi abancinci abafazi abantwana intsana nayo yonke enye into babulawa bonke ngokuchanekileyo nantsi apha kwakhona iyaziphinda kwaye apha yilaa nkqubo yezenkolo isiza ibuyela icinezela inyasha yonke into ebizwa ngothixo owu banazo iinkqubo zabo nemibutho namahlelo kodwa oko akunanto yakwenza nabhayibhile baya kukuxelela kwakamsinyane ukuba bakholelwa nokukholelwa kuyo ewe mhlekazi itsho oko ibandla likutshoyo yiloo nto uthixo ayitshoyo elo lilizwi umtshakazi ukunye namazwi banye bangaba banye njani xa elalizwi elibhaliweyo phaya liba kuwe kwaye likwenze wena nelizwi nibe banye yiloo nto kanye wayithembisayo ngoko iyatolika uthixo akadingi toliki bathi kulungile siyayitolika lona ngolo hlobo akunalungelo lokutolika nanto uthixo uyazitolikela uthixo wathi makubekho ukukhanya kwaye kwabakho ukukhanya ngubani watolika loo nto wathi intombi iyakumitha kwaye yenza njalo okwakudingi nanye itoliki selitolikiwe kade uthixo wathi ezi zinto ziyakwenzeka kulo mhla kwaye iloo nto ayidingi mtoliki iyazitolika ngokwayo owu bethu izityhilelo isithoba isinye phantsi kwexilongo lesihlanu ukumkani wabo qaphela izityhilelo isithoba isinye ngoku ukumkani weli qela likhulu wamahashe angamakhulu amawaka amabini babenokumkani phezu kwabo kwaye ukuba siyaqaphele yayiyinkwenkwezi ewileyo kutheni na ukuwa emazulwini owukhwezi owu indlela awathi ngayo uGqirha Smith wakuphixanisa ngako oko phaya kodwa konke kulungile yabona kwakungekuko kwexesha lakhe yabona konke kulungile yayiyinzonzobela engenasiphelo ukumkani wabo yayinkumkani wenzonzobila engenasiphelo izityhilelo ishumi elinesixhenxe isibhozo ndibhale into apha phantsi ndiza kuyifunda nje Uyabona apha kwezityhilelo ishumi elinesixhenxe isibhozo ndifuna ukubona ukuba ithini na apha kuba andikwazi ukufikelela kule ilandelayo ishumi elinesixhenxe isibhozo kwaye irhamnca walibonayo laye likho kwaye alikho kwaye liza kunyuka liphuma enzonzobileni kwaye liya kumka liye entshabalalweni kwaye baya kumangaliswa abo bemiyo phezu komhlaba abamagama angabhalwanga encwadini yobomi yabo ubomi kuseloko kwabasekusekweni kwehlabathi xa balibonayo irhamnca elaye likho elingekhoyo kwaye likho noko yabona lalikho omnye uphophu uyafa omnye anyuke irhamnca elaye likho elingekhoyo elikhoyo elingekhoyo elikhoyo laliguquli inkqubo yalo yiphophu ngaxesha linye yonke into imele kukuhamba ngaloo nkqubo inye kwaye kuya kufikelela phi kwiinzonzobila ezingenasiphelo kwaye ibhayibhile itshilo apha ukuthi inkokheli yaba bafo yayiphuma kwiinzonzobila engenasiphelo yaye lowo yayingukumkani wabo kwaye uhleli enesithaba esiphindwe kathathu emanyanisa amaprotestani ukuba abe kunye naye ndeva umpristi womludere esithi ngenye imini wathi okanye umshumayelo wamaludere wathi kulungile abantu bayandibuza ukuba kutheni na ndinxiba ikhola nje bangandiqonda njani phakathi kwa wawulapho ehe kwaye loo nto yayingebobudenge obo ndaphantse ndaziva njengohlanzayo ndemka eqongeni bathi kuba akumele kubekho mahluko ukuba uLuther uMartin Luther angayiva loo nto angaphethuka kwingcwaba lakhe athi bahanani sindini aningabo abodidi lwam yabona kodwa niyabona ukuba ifikelele phi akukho mahluko ukhona umahluko bahluka nkquku umntu ngamnye uThixo wathi yahlulelani mna noPaulos noBarnabas injalo loo nto baye emsebenzini yahlulani uThixo ongumahluli hayi umxubi umahlu ibandla lifuna umxubi onguyena olulungileyo namhlanje onokubavumela banxibe iisuti zokudada nebhulukhwe ezimfutshane nayo yonke enye into baze baphume phandle baqhubeke njengolo hlobo kodwa uThixo uthe yahlulelani mna zahluleni nina kwihlabathi izityhilelo siyafumanisa apha ukuba ukumkani wabo wayephuma inzonzobileni ezingenasiphelo kwaye kwa omnye lowo waya entshabalalweni ungena ephuma angene ephuma wemka qaphela kwiLevitikus isahluko samashumi amabini anesithathu indlela ekugqibelele ngayo ukutolikwa ngokulandela ulungelelwano lwelizwi ngale nto sizama ukuyikhupha ngoku khangela apha ngoku ulungelelwano ngoku siyaqaphela masityhile nje ze sifunde nje okomzuzwana hayi kwintshumayeli koko kwiLevitikus iLevitikus amashumi amabini anesithathu ngokuqaphela oku apha iLevitikus isahluko samashumi amabini anesithathu ngoku kwaye asifuni kuyiphosa le ndawo konke ngoku ukuze sibe nokuyifumana ngokuchanekileyo kanye ngale ndlela inkosi yenze ukuba siyibhalelwe ngayo apha andiyifumani ngokuqinisekileyo iLevitikus kwi-Exodus ngayifumana kulungile iLevitikus ngoku waza uYehova amashumi amabini anesithathu uYehova wathetha kuMoses esithi thetha kubo abantwana bakaSirayeli uthi ngenyanga yesixhenxe usuku lokuqala enyangeni noba nesabatha isikhumbuzo sokuvuthelwa kwamaxilongo kunye nentlanganiso engcwele yabona nize nenze umsebenzi wokukhonza kuyo kodwa akusayi kunikela iminikelo eyenziwe ngomlilo kuYehova kwaye niyakunikela umnikelo owenziwe ngomlilo kuYehova ngokukhangela ngokuqaphela waza wathetha uYehova kuMoses esithi kananjalo ngolweshumi usuku lenyanga yesixhenxe uyakuba ngumhla wokucamagusha yabona isicamagushelo sasilandela khangela ngoku isicamagushelo sasilandela ukuvakaliswa kwexilongo yabona intle kanjani yabona umhla wokucamagushela wawulandela ixilongo ngoku iintsuku ezimashumi emahlanu zamaxilongo kuthi zizekelisa xa ixilongo lavakalayo ngepentekoste iyayingamashumi amahlanu eentsuku ngoku emva koku amajuda ayala loo nto ngoku amaxilongo ngawokuwabiza abuyele kwesasicamagushelo yabona isicamagushelo abasalayo kwaye asala ukuze amehlo ethu abe nokuvulwa awawo avalwe kwaye ngeli xesha namatywina avuleka aze amaxilongo avuthelwa kwaye ngoku ekuvuthelweni kwamaxilongo nje phambi kokuza kwamesaya kuba amele ukuba asepalestina kwaye uyakhumbula ukuba uthixo kwanyanzeleka ukuba ayenze lukhuni intliziyo kafaro ukuze awakhuphe eyiputha kwaye umenze lukhuni ustalini umosolini nabo bonke abo ukuze awabuyisele kwilizwe ledinga apho ikhulu elinamashumi amane anesine lamawaka limele kukuba khona kwaye ngoku okokuqala kumawaka eminyaka kumashumi amabini anesihlanu amakhulu eminyaka ekubeni usirayeli esesizwe eneflegi eyeyakhe umkhosi ongowakhe nako konke kwaye uyabalwa kwi-UN kokuqala kokuba ibekho loo nto eyona flegi indala yakhe yaphephezela phezu komhlaba ngeli xesha iyaphephezela kwakhona ezintlanu inkwenkwezi embombo ntandathu kadavide wathi uya kuphakamisa loo mbasamqondiso ngemihla yokugqibela xa yakuba ebuyela kwakhona sisekupheleni akukho mathandabuzo njengaloo nto silapha qaphela ngoku ngokukhawuleza isityhilelo sesithoba phantsi kweli xilongo lesixhenxe ukumkani wabo uphuma ezinzonzobileni ezingenasiphelo ngoko kwilevitikas ngoku indlela olugqibelele ngayo utoliko olu lapha ngelizwi ngokuba yabona ngokukhawuleza kulandela isikhumbuzo sepentekosti sasilandela umhla wesicamagushelo ulungelelwano lwexesha lesidlo phakathi kwesidlo sepentekosti ukuya kwisicamagushelo isandi samaxilongo esicamagushelo yayisisidlo sepentekosti isithuba sexesha elide jonga kwakukho isithuba eside sexesha phakathi kwesidlo sepentekosti ukuya ekubizweni kwexilongo ekuvakalisweni kwamaxilongo amaxilongo aya kuvakaliswa isithuba eside sexesha ngeliphandle yayizintsuku ezingamashumi mahlanu ukusuka kwisidlo sepentekoste ukuya kwisidlo sokucamagushela yayingamashumi amahlanu eentsuku ngoku amashumi amahlanu eentsuku azisabatha ezisixhenxe ngokuchanekileyo kwaye isabatha ezisixhenxe iminyaka esixhenxe yebandla izigaba zebandla niyayifumana yabona yabona ngoku amajuda ayemfanyekisiwe elindile lonke eli xesha ngeli thuba iziqhamo zokuqala zepentekosti zithululwe phezu kwebandla kwaye sihle saphumela kwizigaba zokubulawela ukholo saze sehla saphumela kwizigaba zabahlaziyi kwaye ngoku sikwisigaba sokubizelwa ngaphandle ziziqendu ezithathu umoya omnye njengoyise nyana nomoya oyingcwele ukwamnye yabona kodwa izigaba ezisixhenxe zamabandla zizisabatha ezisixhenxe ngokuchanekileyo zisabatha ezisixhenxe ukusuka kwixilongo lesikhumbuzo sepentekoste isidlo sesikhumbuzo sepentekoste kude kube sekutshangatshangisweni kwesithungu ukuze ibe sisikhumbuzo sepentekoste kuze ngoko ukusuka kwisikhumbuzo ukuya ekucamagushelweni zisabatha ezisixhenxe ngamashumi amahlanu eentsuku kwaye ekupheleni kwamashumi amahlanu eentsuku isicamagushelo siyenziwa uyayifumana ngoku kwaye le nto ibingumzekeliso wokuba ibandla xa wayetyhilwa ngokwakhe njengonyana kathixo xa ebetyhila kwibandla elubhaptizweni lomoya oyingcwele ukuhla kuzo zonke izigaba kuso isigaba sepentekoste yabona lihlala lifuna ukuthe chatha nokuthe chatha ugwetyelo phantsi koluther ngcwaliseko phantsi kowesley bhaptizo lomoya oyingcwele ngoku apha lixesha lokubizwa kukhutshelwe ngaphandle kwityina lesithandathu xa livuleka intshutshiso yabetha amajuda ngokwenene kwaye naku apha kusiza intshutshiso kwibandla ngokwisimo semfundiso yobucawa ngokuba umtshakazi sele ebiziwe isabatha zidlule kwaye sekulungele ukubizwa kwamajuda ayephi kwisidlo socamagushelo owu bandla aniyiboni loo nto abizelwa kwisidlo socamagushelo intoni ukuze aqaphele isicamagushelo hayi ingasengomantshontsho enkuku namarhanisi nento abayenza imvana kathixo yaxhelwa kususele ekusekweni kwehlabathi israyeli uya kuyazi loo nto qaphela nantsi into ebalulekileyo jonga ow bethu umoya oyingcwele ububotshiwe ngamahlelo yonke le minyaka emawaka amabini siyafumanisa ubunjalo ngoku qaphela iisabatha ezisixhenxe babengakwazi ukuphumela phaya ngaphandle. IBhayibhile yathi kuyakubakho umhla ongayi kuba bubusuku okanye imini. Yaye sonke isibhalo uYesu wathi simele kukuzaliseka. Ingaba kunjalo, yithini amen. Umprofeti wathi kuyakubakho imini engayi kubizwe ngokuba yimini nokuba bubusuku, kodwa ngecala ngokuhlwa kuya kukhanya. Yayintoni? Ilanga elinye elikhanya empuma ikwalelo langa linye elikhanya entshona. Lonke ixesha elalanga liphuma linqumle lize litshone lithetha ubomi bakho. Usana oluncinci luzalwa lubuthathaka ngentsasa. Malunga nentsibi yesibhozo luya esikolweni. Ngecala leshumi elinanye liphumile esikolweni kukutshisa kwemini. Lize liqalise ukutshona ukuya kumashumi amahlanu eminyaka ubudala, amashumi amathandathu, amashumi asixhenxe, amashumi asibhozo, amashumi alithoba, liyatshona ngaphaya lize life. Ukanti liza kubuya kwakhona ngemini elandelayo lize lithi, bukho ubomi, ukufa, ukungcwatywa novuko. Kwaye qaphela, impucuko iye yahamba nelanga. Eyona mpucuko indala esinayo yiChina, nawuphi umntu uyayazi loo nto. Wawaphi umoya oyingcwele kwilizwe lasempuma kubantu basempuma. Kwaye ivangeli ihambe kunye nelanga. Ivela phi? Ivela ngaphaya empuma yaya kungena eJamani. Ukusuka eJamani yaya eNgilane unqumlile kathathu umjelokazi. IMeditera ukuya kungena eJamani, ukusuka eJamani, ukusuka kwiMeditera, ukusuka empuma, ukuya kungena eJamani, ukunqumla kwiMeditera. Ukusuka eJamani unqumle umjelokazi wamangesi, ukuya kungena eNgilane. Ukusuka kumjelokazi wamangesi ukunqumla iPacific, ukuwela ungena kwi-okanye iAtlantic. Ukuwela ukuya kungena iUnited States. Kwaye ngoku likunxweme lwasentshona. Lisinqumle isizwe lasiphuculayo, laza lawela lahambela phambili. Impucuko ihambile, ivangeli ihambe kunye nayo. Ngoku bonke ubundlavini bukunxweme lwasentshona. Apho yonke into icholwa khona njengokungena kwamaza omsinga. Kodwa umprofeti wathi, unyana akayi kukhanya ngayo le mini, iyakuba yimini yongcwalazi. Baba nokukhanya ngokwaneleyo, ngokomhla onethayo ngenene, babe nakho ukuzibandakanya nenkonzo, bakholwe kwinkosi nezinto ezilolo hlobo. Kodwa wathi, ngecala ngokuhlwa, amafu ayakudeda, amahlelo ayakunyamalala. Kwaye kwaloo vangeli inye, kwa elo lizwi linye lenziwe inyama, njengokuba wathembisayo kuLuka ishumi elinesixhenxe, amashumi amathathu anesithathu. Kwaloo vangeli inye, kwa naloo nto inye, iyakwenzeka, ngecala ngokuhlwa, kanye xa amathunzi ehlayo. Kwaloo vangeli inye, kwaloo Kristu mnye, owaphila esenyameni ngapha ekuqalekeni, kubantu basempuma uyakuphila kwakhona kubantu basentshona kwixesha lesiphelo. Kuyakubakho ukukhanya ngecala ngokuhlwa. Zonke izibhalo zikhutshwe ngempefumlelo yaye azinakophulwa. Amashumi amahlanu eentsuku ezibalulekileyo zidlule. Isidlo sePentecost sesidlule. Isabatha ezisixhenxe kude kube ngamaxilongo umzekelo wesigaba sesixhenxe sebandla. Khumbula, khumbula, iphantsi kwexilongo lesithandathu umJuda. Nimamele.
Under the sixth trumpet,
phansi kwexilongo lesithandathu, abakwamoya bala iBhayibhile. Abadikidiki, hayi abakwamoya bodwa, bebonke. Ibandla lehlabathi liyamala uKristu, kwaye ubekwe ngaphandle. Kwaye kwixilongo elinye, kwaye ityhwina elinye gxebe, xa lalivulwa ukubonisa uYesu engaphandle kwebandla, ezama ukubuyela ngaphakathi. Kwangelo xesha linye, ixilongo livakalela amaJuda, aze amaJuda asiqonde sicamagushelo. Uzuko!
Hallelujah!
Oh bethu! Umoya oyingcwele ububotshiwe ile milambo yamahlelo, isithuba esisondele kumawaka amabini eminyaka, kodwa ukhululwa ngecala ngokuhlwa, ngumyalezo wecala ngokuhlwa. Umoya oyingcwele ubuyela ebandleni kwakhona. UKristu ngokwakhe etyhilwe kwinyama yomntu ngecala ngokuhlwa. Watsho wayithembisa loo nto. Kwakukho izigaba ezintathu zaloo nto njengoko benditshilo. Abafeli kholo, isigaba sokubulawelwa ukholo, abaloo nto kuze kube sisigaba sabahlaziyi, ke ngoku lixesha lokubiza kukhutshelwe ngaphandle. Xa kugqityiwe kwisigaba saseLawodike, ngokwezityhilelo ishumi, imfihlakalo yayo yonke, iBhayibhile iyakwaziwa kumtshakazi. Ingaba kunjalo? izityhilelo ishumi phulaphulisisani ngoku umtshakazi ubizelwa ngaphandle ngelizwi uKristu ngokwakhe ebiza ekhupha umtshakazi ecacisa amaHebhere ishumi elinesithathu isibhozo ukuba yena ikwanguye izolo namhlanje naphakade esenza kwayinto enye yinto enye lo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye yabona lo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye yabona uluka amashumi amabini anesibini okanye uluka ishumi elinesixhenxe amashumi amathathu kunye kananjalo umalaki isine amahebhere isine ishumi elinesibini zonke ezi zibhalo kuthenjiswe ngazo oku kuya kuba phakathi kwetyuna lesithandathu nelesixhenxe nelesithandathu kunye nexilongo lesixhenxe isidlo sepentecosti sigqitywa ngethuba lexilongo lesixhenxe kuba into elandelayo kukubuya kweityuna lesixhenxe kuba okulandelayo yimfihlakalo yokubuya kukakristu kwaye ngokunjalo ixilongo livakaliswa kumajuda ixilongo lawo lesithandathu likhalile kwaye lakwenza njalo lazisa kuwo unyana kathixo utyhiliweyo isithuba sesiqingatha seyure khumbula onke amaxilongo avakaliswa phantsi kwetywina lesithandathu ityina lesithandathu ligqibezela imfihlakalo phantsi kwetywina lesithandathu kanye phambi kokuba elesixhenxe livulwe qaphela apha yilevitikas amashumi amabini anesithathu amashumi amabini anesithandathu indlela esilandelana ngayo kakuhle isibhalo emva kwethuba elide lepentekoste awathi usirayeli wayala emva phaya waze yena wabiza ibandla lentlanga walikhupha ngesi sidlo sepentekoste bangaphi abayiqondayo into esiyiyo isidlo sepentekoste sisiqhamo sokuqala sesivuno isiqhamo sokuqala sovuko isidlo sepentekoste ningayiphosi le nto bantu kwaye nina abaphulaphule iteyiphu phulaphulisisani eli ibilixesha lesidlo sepentekoste amajuda ebekwinzolo ayesalile ngoku amele kukubizwa abuyele kwisicamagushelo siyazi ukuba yayingubani na isicamagushelo ayengazi wona kwaye ixilongo likhalile emva kwesikhumbuzo sepentekoste babiza amajuda ahlangana aniyiboni indlela elathi ngayo elaa xilongo lentshutshiso phantsi kohitler kunye nabo lahlokoma aze amajuda anyanzeleka ukuba ahlanganisane ndawonye kuzalisekisa isibhalo ngoku niyayifumana bonke abayifumanayo mabathi amen kuhle kulungile qaphela apha kwilevitikasi amashumi amabini anesithandathu ngoku ulungelelwano lwezibhalo emva kwethuba elide lepentekosti eliphela ekubizweni kukhutshwe umtshakazi umtshakazi ubizwa ngomkhonzi ongowaliweyo okulandelayo uyakwazeka kusirayeli isidlo sokucamagushela qaphela apha ikwanye njengakwilevitikasi sahluko seshumi elinesithandathu ngoku xa wamisela isidlo sepentekosti okanye isidlo sokucamagushela kodwa kule ndawo ayabizwa indlela igqibelele ngayo yifumaneni bashumayeli yabona ningayiphosi balungiseleli kwesi sidlo sepentekoste sona sithe samelwa kwilevitikasi amashumi amabini anesithathu amashumi amabini anesithandathu okanye kumashumi amabini anesithathu namashumi amabini anesine sisidlo sokuzila hayi ukuxhela kwesidlo isidlo sasixhelwa isicamagushelo sasixhelwa gxebe isicamagushelo sasibulawa ilevitikasi ishumi elinesithandathu ngokuchanekileyo iyangqamana naloo nto kuphela kule ndawo kubizelwa usirayeli kwinzila ngenxa yezono zakhe igqibelele kanjani namhlanje asikokubulawa kwakhona kwaso nto leyo umoses wayizekelisayo ngokubetha iliwa kwesibini ayizange isebenze asikokuxhelwa kwesidlo koko yinzila yokwaliwa kwesicamagushelo bethu eliya kuba lixilongo isidlo saliwe aze umesaya wawo aziswe qaphela ayakumazi umesaya wawo xa embona yena uza esemandleni ngeli xesha lowo babemlindile uza esemandleni esiza kumtshakazi wentlanga hayi amayuda eya kumqaphela yena kwaye ngoko ibhayibhile ithi sigqiba nje ukushumayela kuyo apha malunga neenyanga ezintandathu ezidlulileyo okanye ngaphezulu ibhayibhile ithi xa bebesithi uwafumana phi na wena loo manxeba bangaphi bawukhumbulayo lo myalezo phakamisa isandla sakho ngokuqinisekileyo wena yabona Wawafumana phi na wena lo manxeba? Wathi endlini yabazizihlobo zam. Niyakhumbula ndishumayela ngexesha apho uYakobe wayethumele abantwana bakaSirayeli ezantsi apho ukuya kufumana into nokudla nento. Nendlela wathi ngayo uYosefu wenza ngokungathi wayengabazi nayo yonke indlela ezi zinto zaqhubeka ngayo waza ke wazazisa. Niyakhumbula? Yaye babesoyika kakhulu baqala ukulila. Uyafana nengxaki kaYakobe. Kodwa apha sifumana amaJuda ephantsi kwentshutshiso akazi ukuba emephi nangoku kodwa ayabuyela kwaye xa bebona isicamagushelo sivela iBhayibhile ithe xa basibonayo bathi baya kuzahlula indlu kwenye balile iintsuku njengosapho olulahlekelwe ngunyana walo ekuphela kwakhe. Uwafumane phi na loo manxeba? Wathi endlini yabazizihlobo zam. Yabona? Khumbula umtshakazi sele esezulwini, umfazi kaYosefu wayesebhotwe. Kwaye uYosefu wagqotha yonke into emngqongileyo waza wazazisa kubantakwabo. Uyabona, umfazi wakhe nabantwana nabanye babesebhotwe xa ebuyela ukuzazisa kumaJuda. Naso isicamakushelo nako kwakho kuvakaliswa kwexilongo. Nako apho bathi khona, owu, yintoni? Naso isicamakushelo. Avela phi loo manxeba? Yiyo leyo. Endlini yabazizihlobo zam. Khumbula ukuba bathini na abantakwabo uYosefu? Kutheni na bathi ngoku siza kubulawa ngokuqinisekileyo mpela? Sikwenzile oko, senze ububi obunjengobo. Wathi hayi, uThixo wenze le nto ukusindisa ubomi. Niyalikhumbula ibali kwiGenesis, yabona? Yabona? Ke ingaba uyenze ngale ndlela ukuze asindise ubomi bentlanga, umtshakazi. Wathi ndiwafumene endlini yesosihlobo sam, kodwa ningabi namsindo, yabona, ningoyiki ngenxa yenu. Bathi, owu bethu, ingaba ngenene sakuphosa ukumbona. Ingaba ukuya esisicamagushelo, sibe sisiphosile, owu Thixo. Baze bathi, bazahlula nje baza bazila iintsuku. Yintoni isicamagushelo, usizi. Ngeli xesha kukuza kukwaziswa isicamagushelo, ayisosicamagushelo siqhelekileyo, siqhelwayo, njengakuLevitikus ishumi nesithandathu. Koko kwiLevitikus amashumi amabini anesithathu lixesha lenzila ngenxa yezono zabo. Kwaye izono zabo zazikukuba babesalile. Oh, aniboni ukuba siphi na? Aniboni ukuba kutheni na le nto kungekho nto ayithethayo ukuthi la maxilongo? Onke avakaliswa phantsi kwetywina lethu lesithandathu. Niyabona ngokuba kutheni na umoya ongcwele bengandivumeli ukuba ndiyithethe. Kwaye ubawo sezulwini uyazi ngale Bhayibhile iphambi kwam leyo yinyaniso. Bendingayazi kwade kwayizolo, usuku phambi kwayizolo, kwigumbi lam phaya apho athe wayityhila khona, waza kum waza walithetha nam. Ndibuyile ndathi, mfazi, ndiyifumene ngoku, uhlangene nam nje ngaphakathi phaya, waza wandixelela, yiyo le sithandwa, yabona? Yabona yiyo leyo, yabona ngokungqinelanayo. Okugqibeleleyo. Oh, bantu bangaphandle kwakhe, ngenani ngokukhawuleza, usenokuba lithuba lokugqibela eniyakuze nibe nokuba nalo. Anazi ukuba usenokufika xesha nini. Isidlo samaxilongo. IBhayibhile ithi baya kuzahlula omnye komnye baze bathandaze kwaye balile ngenxa yokuba ngokomntu xa elahlekelwe ngumntana ukuphela kwakhe. Ndifuna ukuthetha into ibenye ngaphezulu ngokusondeleyo ngoku ningayiphoswa le nto yothusa kanjani. Ukusuka kowengelosi yesixhenxe, umthunywa wetywina lesixhenxe, umyalezo kwizityhilelo ishumi wawulityhina lesixhenxe ukuya kumaxilongo asixhenxe phakathi kwaloo maxesha mabini. Oh Thixo, singayithetha njani le nto ukubenza abantu babe nokuyibona? Iphakathi kwexilongo lesithandathu, kwaye ixilongo lesithandathu, ixilongo lesithandathu netywina lesithandathu avakaliswa ngexesha elinye. Kwaye phakathi kwexilongo lesithandathu nexilongo lesixhenxe kukho umprofeti ovelayo phambi kweentlanga ukuze abize abantu babuyele kwimfundiso yokuqala ePentecoste. Aze ke amangqina amabini ezityhilelo ishumi elinanye avele kumaJuda ukuze awathumele kuYesu ngeli thuba ibandla linyuselwa ngasentla. Bebonke ngabaprofeti. Amen. Ilizwi lenkosi alinakophulwa. Alisayi kuba lihlelo. Niyayibona? Funda encwadini yakho apha uze ubone ukuba ukuya kuphakathi kwexilongo lesithandathu nelesixhenxe ayengeniswanga apho na. Yenza amaJuda abizwa akhutshwa phakathi kwesibetho sesithandathu nesesixhenxe. Size siwelele kwelakhulu linamashumi amane anesine lamawaka. Uyayikhumbula loo nto ekwakuphakathi koko. Niyakhumbula phakathi kwelesithandathu ityina lesihlanu netywina lesithandathu, phakathi kwetywina lesithandathu netywina lesixhenxe kwabakho ukubizwa kukhutshwe ikhulu elinamashumi amane anesine lamawaka. Niyayikhumbula loo nto. Ngoku nako apho la maxilongo angena khona kanye apho, yabona, kunye nentshutshiso namahashe ekhululwe apho. Kuze phakathi koko, ngoko kwakuza kubakho umyalezo wengelosi yesixhenxe owawushunyayelwe kwaye ugweba benkonzo zakwamoya. Kwaye uYesu wayebekwe ngaphandle, wayengasayi kuba nentsebenziswano kunye nabani, uyakubekwa ngaphandle aliwe. IBhayibhile itshilo njalo. Kuba nguKristu ebonakaliswe phakathi kwethu, uYesu ephakathi kwethu sonke ebonakaliswe kubunyulu belizwi lakhe elazisa. Kwaye ukuba oko le asiyonto nje iqwetyiweyo zihlobo, longu itsho inkosi isibhalo. Kwaye kwangelo xesha linye ngoku kwamsinya xa elibandla umtshakazi lihlanganisiwe liyenyuswa, kwaye loo mfihlakalo yetywina lesixhenxe okanye ityina lesixhenxe imfihlakalo yokuhamba, kwaye amajuda abizwa ngemfihlakalo yexilongo lesixhenxe elingabaprofeti ababini u-Eliya noMoses, kwaye bayabuya. Kwaye naku apho bonke abenkonzo zakwamoya babhide kakhona bajonge into ethile eza kwenzeka. Ibandla selimkile kwaye loo nto iya kumajuda. Ngoku ndivani kwingqondo yomntu othile kusithi ayinakuba nguMoses lowo ewe nguye. Ngoku ukhumbule unakho ukundixelela iingcinga zakho. Ndihleli ndiyiva loo nto iphi kulungile. Mandikulungiselele loo nto yayinguMoses, kuba nantsi ingcinga yakho. Uthi ukuba uMoses ayinakuba nguMoses kuba uMoses wafa. Ucinga ukuba ngueliya, ngueliya yinyaniso. Xa ucinga nguEnoch, uthi uMoses sele wafayo. Kodwa khumbula, wayenakho ukubuyela ebomini kwakhona wabuyela. Umakhulu asibhozo iminyaka mva, umakhulu aliqela iminyaka mva, wavela phezu kwentaba yoguqulo. Uthi emva kokuba umntu efile nya, ewe mhlekazi. Lazaro wayefile wavuswa kwakhona, kwaze kwafanela ukuba makafe kwakhona, yabona, ngokuqinisekileyo. Kwaye nkqu nabangendawo baya kuvuselwa ebomini kwakhona, baze ngoko banyanzeleke ukuba bafe ukufa kwesibini, ingaba kunjalo? Ngoke ikhuphe loo nto engqondweni yakho, nguMoses. Khangela kulungiselelo lwakho ngokuchanekileyo yiloo nto uMoses noEliya bayenzayo. Bavala amazulu baza batshiza umlilo phezu kwalo, uyazi ukuba yintoni na abayenzayo. Cinga ngayo, lixesha lesiphelo bakuthi, haleluya, imini enkulu yenkosi isondele. Zihlanganiseni nina ndaweni inye, isidlo sikaMesaya bayakumala yena, baze bafumanise ukuba nguye uMesiya wabo. IBhayibhile ithethile ngazo ezothusayo izinto njengalezi yakwenzeka. Kwizityhilelo ishumi elinanye, ukubiza, ulungiselelo lwabo luyakubala ulungiselelo lukaMoses noEliya, lubiza uSirayeli aphume kwizithethe zobuJuda. Kanye njengokuba umyalezo wesithunywa sesixhenxe wambizayo umtshakazi ukuba aphume kwisithethe senkonzo kamoya. Khumbula, uMoses noEliya baza kubiza uSirayeli bamkhuphe kwisicamagushelo sakudala sechwane nemvu negazi nebhokwe nedini ukuza kwidini lenene eliphilileyo elizwini. Kwaye umyalezo wesithunywa sesixhenxe phantsi kwexilongo linye, into enye yonke ngokuchanekileyo, ityina elinye lokuthini? Biza abantu umtshakazi uphume kwabakwamoya nakwizithethe zehlabathi ukuya kwisicamagushelo senene, ilizwi uKristu elinganiswe apha kwilizwi lakhe enziwe inyama phakathi kwethu. Inzululwazi iqondakalisile loo nto ngemifanekiso. Ibandla liyayazi ehlabathini jikelele. Siyayazi ngokuqinisekileyo kuba kazange akhe asixelele nento enye kuitsho inkosi, koko ibe yinyaniso. Akazange athi phaya ezantsi emlanjeni, njengokuba uYohane umbhaptizi wathunywayo uyakuba njalo lo myalezo. Ndakukhangela phezulu yabe intsimbi yeshumi elinesibini entloko. Iyure yenzulu zobusuku ilapha zihlobo phezu kwethu. Yabona indlela esigqibelele ngayo isibhalo ngokugqibeleleyo indlela esithi loo nto khangela ayisayi kuba ngumbutho othile uyakuhla uye apho ubize amaJuda. Iyakuba ngamadoda amabini, uMoses noEliya, bobabini abaprofeti. Ngokukhangela ukubiza intlanga umtshakazi ngaphandle wathembisa kuMalaki 4 ukwenza kwaloo nto inye. Kwaye iBhayibhile ithe uyakukhutshelwa ngaphandle kwebandla, kwisigaba sesixhenxe sebandla, uyakukhutshwa ngaphandle kwebandla. Liyakuba mnyama ngokupheleleyo lihambe, liba mnyama xa kuphi, lingena kule nkqubo yecawa, kwibhunga lezenkonzo, ibhunga leenkonzo zehlabathi. Lona yena ubekelwa ngaphandle ngokupheleleyo. Ilizwi lakhe abanakuvumelana nalo. Niyazi ukuba banakho. Abavumelani nkqu namaqelana amancinane wabo angabasekuhlaleni, bangavumelana njani kuloo nto? Ngoko bathabatha olunye uphawu lwerhamncwa, umfanekiso kwirhamncwa. Khumbula iBhayibhile ithe kwenziwa umfanekiso kwirhamncwa, kwaye le United States ihleli linani leshumi elinesithathu. Yaqala ngezizwana ezilishumi elinesithathu, iikoloni ezilishumi elinesithathu, iinkwenkwezi ezilishumi elinesithathu, imigca elishumi elinesithathu, inani elilishumi elinesithathu, kwaye isoloko ingumfazi. Ivela kwisahluko seshumi elinesithathu sesityhilelo. Kwaye kuqala imvana, ukululama, inkululeko yokuthetha, inkululeko yonqulo, njalo njalo. Baze bamkele amandla, baze bathethe ngalo lonke igunya elalinalo irhamncwa elingaphambi kwalo. Yintoni leyo? Yayintoni irhamncwa? YiRoma. Yabona, yayinophawu umfanekiso werhamncwa. Yavuka yachasana nebandla lenene likaThixo. Phantsi kwamahlelo lawo, ayakuyizisela isibetho le nto. Kodwa xa baqalisa ukuyenza loo nto, imvana iyakumthatha umtshakazi wayo abe secaleni layo ngonaphakade. Wonke umkhosi wezulu uyakuhlanganiswa. Oh, iyakuba ngumbono ozukileyo. Bonke abangcwele kwezimhlophe ezingenachaphaza kunye noYesu bayakudlana phakade. Amen. Yiza udle, inkosi iyabiza, yiza udle. Amen. Enjani yona imini esiphila kuyo, yure. Balekani bantu, sindisani ubomi benu. Qaphela ngoku ekuvaleni ulungiselelo njengolwengelosi yesixhenxe. Amangqina amabini phantsi kwexilongo lesixhenxe nje phambi okanye ixilongo lesithandathu kanye phambi kokuba ixilongo lesixhenxe ligqi. Ngowukhumbula kwaye ndanixelela ukuba ndiya kuzisa oku ixilongo elikhulu. Wathi uyakuyenza ntoni ngaphaya apha kuIsaya? Wathi ixilongo elikhulu liyakuvakala, ixilongo elikhulu. Hayi amaxilongo ngoku, isidlo samaxilongo. Babini bona, Moses noEliya, ukuza kubiza ixilongo. Kodwa phantsi kwexilongo elikhulu, ukuza kwenkosi, ukuza kuvakalisa ukubuya kwaYosefu. Yabona, ukuze zonke izizwe zihlangane eJerusalem. Amen. Loo nto uyayifumana kwincwadi kaIsaya. Ndisandula ukukunika yona kwithuba elidlulileyo kwesinye sezo zahluko sizifundileyo kwiIsaya ishumi elinesibhozo isinye nesithathu. Kwaye kuIsaya amashumi amabini anesixhenxe, ishumi elinesibini neshumi elinesithathu, kulapho avakalisa eliya xilongo. Kwaye zonke izizwe ziya kumqaphela uSirayeli elizweni lakhe, uThixo ekunye naye. Ngoko umtshakazi uyakuza abe kunye nomyeni, nomyeni abe kunye nomtshakazi. Kuze ke kulandele imiliniyamu enkulu, emva kokuba ihlabathi lonke litshatyalaliswe ngamandla e-atom. Kwaye kuya kubakho amazulu amatsha nomhlaba omtsha, siphile ngonaphakade. Khangela kanye phantsi ngokuqaphela ulungiselelo lukaMoses noEliya luyakuba. Ngoku uyayiqonda wonke umntu, mandiyitsho kwakhona, ulungiselelo lukaMoses noEliya phakathi kwelesithandathu nelesixhenxe ixilongo iyakuba ngabaprofeti ababini abayaku bona uSirayeli usoloko ekholelwa kubaprofeti babo. Ngoku kwakutheni ukuze umoya oyingcwele athi kum xa ndaqalisayo phezulu ukuya phaya ukuya kubabonisa ukuba yena wayengunyana kaThixo athi hayi okwangoku? Niyayikhumbula loo nto malunga neminyaka emihlanu yadlulayo kwindlela yam yokuya eIndia? Wathi musa kuyenza loo nto. Ndathi bathi ukuba lo ngumesaya masimbone yena esenza umqondiso omprofeti, siyakukholelwa, siyabakholelwa abaprofeti. Umzalwane uLewi Petris nabanye abo bandithumela ezo Bhayibhile. Xa banika izigidi zaso besikhuphela loo maJuda ephuma isuka eIran nakuyo yonke indawo ebuya ezihlanganisa ndaweni inye esiba sisizwe. Ndacinga eli lixesha lam, ndandilungele iCairo Egypt. Wathi musa kuyenza ngoku iyure ayikafiki. Ngoko ndabuyela ekhaya. Oh, bethu. UMoses noEliya bamelwe kukuya kubiza. Isikhumbuzo sePentecosti saqhubeka okanye ibiqhubeka kwade kwaleli xesha, yabona. Ngoku isidlo samaxilongo simele kukwaziwa. kwaye lo ungapha kamalaki sine akanxibelananga nalo ungaphaya konke 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 konke. Qaphela, khangela apha, ulungiselelo liya kuba nguMoses noEliya, bejika bebiza uIsrayeli bemkhupha kwizithethe zobuJuda. Phulaphula, ukusuka kwizithethe zobuJuda abathe bazixuba kuzo. Ngokuba bengabaprofeti, baya kukholwa kuye. Bababizela kwisidlo socamagushelo, uKristu, esenza ukuba bamqonde uKristu. Baya kuthi uyeza, uya kuba lapha. AmaJuda aya kuhlangana, izinto ezinjalo, aze athi akufika kwakhe athi ndim lo yabona wafumana phi na wena lo manxeba endlwini yabazizihlobo zam. Ngoku into enye nale yenziwa ngabo baprofeti babini. Kumbula umtshakazi wentlanga ufanele ukuba nomprofeti obizwe ngokuba ngu-Eliya, u-Eliya. Oya kuzibiza ziphume kwizithethe zazo, umtshakazi kanye ngokufanayo nabo baprofeti babize amaJuda bawakhuphe kubuJuda bawasa kuKristu isicamagushelo. Kwaye intlanga sezisazi isicamagushelo, kodwa kukubiza umtshakazi abuyele kwisicamagushelo sakuqala. Apho la mashumi mahlanu esabatha zithe zonke ezi sabatha zisixhenxe abathe bemka kuzo babizwe babuyele ekupheleni kwexesha. Isixhenxe, phulaphula, umthunywa webandla lesixhenxe, umthunywa wexilongo lesixhenxe, bonke ngabaprofeti, ngoku injalo loo nto. Ufakwa phakathi likhulu elinamashumi amane anesine lamawaka, ukubiza amatywina awayesiya kwintlanga. Ayemelwe kukuya kwintlanga, ukuya kutyhila kwintlanga, ukuze kubonwe ibandla lentlanga. Koko konke sikwaziyo, koko konke siphulaphula kuko, oko sekwenzekile, sikhangela uYesu. Uthi, ngokuyima umzuzu umzalwana uBranham, ndiyakholwa ukuba bayakwenza oku. Umqondiso wokugqibela wathi uAbraham, kwaye thina simbewu yobukumkani kaAbraham umtshakazi. Umqondiso wokugqibela wathi uAbraham wawubona phambi kokuba umqondiso othenjisiweyo ufike, unyana wesithembiso eze wawuyintoni? UThixo ekweyimoyo yomntu wayenakho ukucalula iingcinga zabantu. Indoda enye, hayi sininzi, indoda enye, nokuba kukangakanani ukulinganisa, babenaye emnye, kwaye wazicalula iingcinga ezazilapho. Intoni? Kwaye into elandelayo yenzekayo, uAbraham noSara babuya umva bangumfana nomfazi osemtsha, siyayazi loo nto. Ngoku ndiyazi ukuba loo nto ibikunikrwitsha kancinane ngoku, kodwa khumbula ukuze nje niqiniseke ngokwazi ngoku. Awuyifundi kanje iBhayibhile, ufunda phakathi kwemigca uze ubone, wenze umfanekiso uphume. Khangela, uSara wayelixhegokazi iBhayibhile itshilo. Yena, bona, isizalo sakhe sasifile, ingaba kunjalo? Ubomi bukaAbraham babufile ngaphakathi kuye, imbewu yakhe ingaba kunjalo? Ngokukhumbula, imbewu kaAbraham yayifile. Kumashumi amane eminyaka emva koko, wafumana unyana abasixhenxe ngomnye umfazi. Wenza ntoni yena? Waguqula imizimba yabo. Khangela, bathabatha uhambo lwamakhulu amathathu emayile ukuhla kuya eGerare, uhambo olude kakhulu kwixhego. Bathi noSara nakubeni wacinga ukuba babengenako ukuba nomanyano losapho. Wathi, mna amashumi amane eminyaka nangaphezulu mhlawumbi ngaphambi kokuba babe baba nonxibelelwano losapho. Wathi, mna ixhegokazi nenkosi yam kananjalo sizonwabise kwakhona njengabantu abatsha. Wathi, ingaba kukhoyo into enzima nakuThixo? Qaphela ukuba kwenzeka ntoni na. Kwamsinya wajika wabuyela waba ngumfazi othandekayo osemtsha. Kubonisa khona apho kuzoba oko aya kukwenza kwimbewu yokumkani kaAbraham. Ukwamkela unyana kwakuthenjiswe ngaye wabuyela ekubeni ngosemtsha. Khangela, behla baya eGerare, kwaye kwenzeka ntoni? UAbimaleki ukumkani wamthanda wathi ufanelekile kwaye emhle, kwaye wayeza kumtshata, akunjalo? Umakhulu omdala, kwaye onke loo mantombazana mahle ezantsi phaya. Umakhulu, mhle ufanelekile ukukhangeleka, yabona? Thixo waguqula umzimba wakhe waza wabuyisela emva. Yimfihlakalo emele kukutyhilwa ngoku ngalo mhla, unyana womntu, yabona? Umyalezo ngokuhlwa, yabona? babuyele emva kwaye lowo yayingumqondiso wokugqibela abawubonayo wawuyintoni kwakukucalula phambi kokuba kufike ukuguqulwa komzimba kwaye phambi kokuba sibe samkela unyana kwenzeka ntoni icilongo likathixo liyakukhala abafele kukristu bayakuvuka kuqala umzimba omtsha size thina basaphilayo siya kube sisekho siya kujikwa ngesiquphe ngokuphanyaza kweliso haleluya size sixwilelwe sinyuswe sonke ukuya kuhlangana nenkosi esibhakabhakeni imfihlakalo yazisiwe amatywini avuliwe icilongo likhalele usirayeli abaprofeti ababini sebelungele ukuvela yintoni na ibandla limelwe kukunyamalala lisuke khona ngoku ukuze bona babonakale akanakusebenza ngababini ngaxesha linye akazange enze njalo yabona
oh
mzalwane jonga ngokuchanekileyo ukubiza bonke ukubabizela ngaphandle kwamahlelo nezithethe ngoku siyasibona isigaba sepentecost siphelile umthakazi umele kukuthi gubucala ukuze enyuke ngoku ukuze aba bakhonzi babini abakhonzi ababini bakathixo kwizityhilelo abaprofeti ababini babe nokuvela babonakale ukuza kuvakalisa icilongo lesixhenxe kuwo bamazise kubo ukristu ingelosi yesixhenxe umthunywa uthi nantso imvana kathixo ethabatha isuse isono sehlabathi hayi nantsi iwisile yam ibhaptisi yam inkonzo kamoya yam koko ilizwi unyana kathixo imvana kathixo ethabatha isuse isono sehlabathi kuba kukho ziseko zimbi zikhoyo uyabona lingakanani ixesha esinalo amajuda akumhlaba wabo umthakazi ubiziwe ngokwesibhalo yonke into ngokuchanekileyo injengoko wayethembisayo sesilungile iyure ilapha izizwe eziyaphuka Israyeli uyavuka imiqondiso yaxelwa ngaphambili yebhayibhile imihla entlanga ibaliwe ngokuhlonisa ngokuxakisayo buyani o bachithwachithwa niye kokwenu mhla wentlanga usondele intlanganiso zabantu ziyaphela kukoyika zaliswani ngumoya kathixo nibe nezibane zenu zilungisiwe zikhanya kangelani phezulu ukuhlangulwa kwenu kusondele abaprofeti bobuxoki bayaxoka inyaniso kathixo bayayiphika yokuba uyesu kristu nguthixo wethu kunjalo kodwa siya kuhamba apho abapostile abanyathela khona kuba umhla wobuhlangulo usondele intliziyo zabantu ziyaphela kukoyika zaliswani ngumoya izibane zenu zilungiswe zikhanya ningalingi kangelani phezulu ukuhlangulwa kwenu kusondele umprofeti wathi kuya kubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa kuya kubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa indlela iya kubuqaqa ulingeneneni yakuyifumana kwindlela yamanzi ikukukhanya namhlanje nengcwatyo egameni lixabiso likayesu batsha badala kuqukani kwizono zenu zonke umoya oyingcwele ngokuqinisekileyo uyangena izibane zangokuhlwa zifikile inene yokuba uthixo nokristu ubanye silapha sisekupheleni asiyonto nje ukugeza yomntu leyo longu itsho inkosi masithobiseni intloko zethu thixo unenceba yehova usomandla lo waduduma phezu kwentaba yesinayi baza abantu bakhala makuthethe umosisi ingabe nguthixo hleze sife wathi wena yehova omkhulu ndiya kubavelisela umprofeti andisayi kuphinda ndithethe ngale ndlela kubo kodwa wathembisa uya kukwenza waza wakwenza wasivelisela inkosi uyesu yena ulilizwi wathi wayelilo ekuqalekeni ube ekho ulizwi waye ulizwi kuthixo waye ulizwi enguthixo waza ulizwi wenziwa nyama wahlala phakathi kwethu siyazibona izinto owasiprofetela zona apha ngomprofeti wakhe uyohane kwisiqithi sepatmos siyibona izalisekile kwigama ngalinye sibona umoya oyingcwele ubonakaliswe phakathi kwethu apha emhlabeni siyawabona amahlelo emkhuphele ngaphandle kwebandla ulizwi abananto babachase ngayo abantu lela lizwi abalithileyo lichasene nezithethe zabo kanye njengokuba kwakunjalo xa wawulapha emhlabeni wawulilizwi kwaye wawuchasene nezithethe zabo kwaye bakukhuphela ngaphandle kwamabandla abo kuyo yonke indawo kwaye ngoku nkosi akukho ntsebenziswano naphi na ndizama nkqunu ukungena emzantsi afrika apho ndaziyo ukuba kukho imiphefumlo ethile apho esalindileyo kuyo yonke indawo kwaye kukhangeleka ngathi abazukundamkela nkosi kungengangxa yam nkosi kungenxa yalo myalezo kodwa wena wathi kuya kuba ngale ndlela kwaye usazisile loo nto ukuze singabi nakutyhafiswa siyayazi iyure esiphila kuyo thixo aba bantu bahleli apha ngale ntsasa kweli lishushu lojayo igumbi apha bamamelisisile bayabona ngoku ndiqinisekile ukuba babonanga yityhile kubo nkosi ukuba bekutheni na ukuze ungandivumeli ukuba ndithabathe loo maxilongo ndiyabona ukuba akananto yakwenza nathi kanye kwelaa xilongo lesithandathu kwenzeka konke kwaye sesilibonile ityhwina lesithandathu livuliwe kwaye sibonile umbono apha kwiiveki ezimbini ezidlulileyo ingomboniso wangaphambili omtshakazi kunye nebandla njengoko ndiwuchazile apha kanye njengoko undibonisile nkosi ndiwuxelile sithi aba lisenokuba liphelile ixesha kunokuba sicinga owubawo ukuba kukho umntu apha ngale ntsasa othabathe nje inkolo ezithile impembelelo ethile yezakwalizwi okanye ilizwi lesifundiswa sezakwalizwi esithile elichaseneyo nelizwi likathixo abe engamazi uKristu wenene umoya oyingcwele wenene alityhilwanga kubo ilizwi okwangoku ukuba liya kuba njani na ilizwi ngaloo mhla babona kuphela isithethe bahleli ekukhanyeni okuphandlayo njengolona phango lukhulu lwakhe lwenziwa ehlabathini belusengilane lwenziwa ngokukhanya kobuxoki kwaye olona phango lukhulu lwakhe lwalufumana ibandla lakho kuxa bathi bathabatha kukhanya kobuhlelo baza bala ukukhanya kwenene kwebhayibhile uKristu othixo ibanenceba sindisa abalahlekileyo nkosi nceda ndicela nje ithutyana elongezelekileyo yesu sinabo sibathandayo ithutyana nje elongezelekileyo kwamsinya elalitye likhulu liya kuthwebuka lihle entabeni siphe nkosi ukuba kukho okhoyo apha ngale ntsasa ungenawe bangabangeza khona ngoku kamnandi baze bakwamkele ngoku sizithobileyo iintloko zethu ukuba ngaphakamisa isandla sakho uthi ndikhumbule mzalwana uBranham asina iziguqo nezinto zizele uthixo akusikelele yithi nje ndikhumbule uthixo akusikelele uthixo akusikelele uthixo akusikelele ngenene njengamakhulu ezandla bawothixo kukho isithunzi esincinane kwindawo ethile sisuse nkosi bahleli apha kweli gumbi ungakhe usathana usenokuba wamfamekisile amehlo abo kumaxesha adlulileyo kodwa ndiyathandaza ukuba uqhwanyaze kuyo loo nto njengoko wenzayo kuthi kwiintsuku ezinintsi ezidlulileyo kodwa ngoku ngenxa yokuba usibizele sonke ukuba sibone ibhayibhile ithi babemfanyekisiwe bengayazi loo nto wathi ndiyakucebisa ukuba uthenge kum intambiso yamehlo thixo sebenzisa intambiso yamehlo ngale ntsasa kumehlo abo ukuze babe nokubona ukanti kuya kuba ngokuthobeka kwigquba labantu abathobekileyo nabathobekileyo abangafundanga njalo njalo kodwa noko yiloo ndlela ekwakuyiyo ekuqalekeni siphe oko nkosi ukuba bayamkele khona ngoku ndibanikela kuwe egameni lonyana wakho uYesu uthe lowo uyakuthi alive ilizwi lam kwaye ndiqinisekile nkosi ngokukona kungcono ukwazi kwam balivile kwaye bakholwa kulowo wandithumayo hayi ukuzenza ukholwayo kodwa ngenene akholwe kwaye akholwe kuloo nto liyithethayo ilizwi unobomi obungunaphakade yaye akasayi kuya emgwebeni koko udlule ekufeni wangena ebomini uYohane 5:24 siphe nkosi ukuba babe ngabakho ukusukela ngale yure kuqhubekeke ukuba kukho ukuthingaza engqondweni yabo kususe ukuba kukho umntu ongaphilanga phakathi kwethu makathi umoya oyingcwele omkhulu nkosi loo ndaziyo ukuba ukho etyhila iingcinga emi apha eqongeni bazi konke malunga nalo ndiyathandaza ukuba baphilise nkosi phendula yonke imibuzo iqula liza kuvulwa kwabo bangazange bantywiliselwa egameni likayesu kristu bethabatha igama lomyeni banokwehlelo kwasezicaweni. Akukhona mnye wakhe wabhaptizelwa kwezo zihlonipho zikayisenyana moya oyingcwele okanye watshizwa. Kwaye nezi zinto zesithethe zize zamabandla esisigaba intshukumo yomchasi Kristu, umfanekiselo werhamncwa. Akukhona mnye umntu wakhe wabhaptizelwa egameni likayisenyana moya oyingcwele de kwalibandla lobuKatolika. Yonke iBhayibhile nayo yonke imbali emva koko ithi babhaptizelwa egameni likaYesu. UPawulosi wathi kumaGalati 8:1 ukuba nengelosi ephuma ezulwini iyeza ishumayele nayiphi na enye ivangeli mayiqalekiswe. Kwaye wena wayalela abo bantu babebhaptizelwe phantsi koYohane kwalowo wabhaptiza uYesu ukuba beze baphinde ukubhaptizwa kwakhona egameni likaYesu Kristu kwizenzo 19. Waze wathi ningavumeli nengelosi nixelele nayiphi na enye into. Uya kufika umthunywa ngomhla wokugqibela, uya kukhokelela abantu babuyele kwisiqhamo sokuqala emva kukholo lwasekuqalekeni. Siphe oko Nkosi ukuba lo mthunywa mkhulu phakathi kwethu ngoku uKristu omkhulu umoya oyingcwele enziwe wacaca wenza ukuba kubekho ukuqonda evula ilizwi elityhila kuthi. Wanga angabakhokelela babuyele kwalasekuqalekeni ukholo lwePentekoste. Njengokuba watshoyo uPetrosi ngomhla wePentekoste, guqukani nonke ngabanye nibhaptizelwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono. Kwaye kwabanjalo okokoko kuye wonke umntu kwada kwalibandla laseRoma eNisia. Thixo iba nenceba ngoku, iqula liza kulunga, intliziyo zivuliwe. Ngena Nkosi Yesu sikwiiyure zokugqibela. Ukuba ikho indlela yokuba kwenzeke Nkosi ngabo bangenayo ngale yure, abo ndithemba kwaye ndiqinisekile ukuba bakho. Kwaye thina singaphakathi Nkosi sanga singaphengulula ngoku ukuba sibonile saza seva izwi likaThixo lithetha ngelizwi lakhe kwaye sisazi ukuba yeyiphi na iyure esiyiphilayo. Siphe oko bawo sibanikela kuwe egameni lonyana wakho. Ngoku iintloko zethu sizithobile ngobuthambileyo nangobubele uYesu uyabiza. Ubiza wena,
see.